The sermon, Hebrews chapter 5 and 6, part 1, was delivered on Sunday morning, September 8, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ulaliki uwu wa Ahebri mutu wajisanu ndiponso wajisanu ndichimodzi gawo loyamba unaperekedwa la Mulungu mmawa September 8, 1957 ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana, USA.
Of the book of Hebrews. Then we get into the seventh, the Melchizedek priesthood, and then we get in from the Melchizedek priesthood into that great days of an atonement and separating, dividing the atonements.
Wa bugula a Hebri, ndiye ife tilo wa mwa seveni, unsembe wa Melchizedeki, ndiye no ife tizalo wa mu kuchokela ku unsembe wa Melchizedeki, kukalo wa mumasiku akulu aja achitetezero, ndi kuleganitsa kugawaniza zitetezero.
Then into that great faith chapter, the 11th chapter and the 12th chapter, laying aside every weight.
Ndiye kulo wa mumutu wa chikulupiriro cha chikulu uja, mutu wa 11, ndi mutu wa 12, kuika kumbali chole melachiri chonse.
And the 13th chapter, that eternal home, not built by man's hands, but God alone who has made this great home. How wonderful.
Ndi mutu wa satini kwathu kwa muyaya kuja kosamangidwa ndi manja a munthu koma Mulungu yekha yemwe anapanga kwathu kwa kukuluku kudabwisa kwakeko.
I'm glad to see our sister back there. It's just entered the service. I see her and her husband. Yesterday we were on a road up across a place that
ndine woko ndwa kumona mlongo wathu kumbuyo uko yemwe wangolowa kumene munsonkhano. Ine ndikumuona iye ndi mwamuna wake. Dzulo ife tinali pa njira yathu chokwera tikudutsa pa malo omwe.
I thought I knowed every little crack and corner by being game warden here in Indiana and patrolled for several years. I knowed every place, but I could have got lost yesterday up there where there's that on top of the knobs, a new road.
Ine ndinkaganiza kuti ine ndinkadziwa ng'alo wa ung'ono uli wonse ndipo okhota pokhala woyang'anira zinyama kuno mu Indiana ndi wolondera kwa zaka zambiri. Ine ndinkadziwa malo ali wonse koma ine ndikanati ndisochere dzulo kumeneko komwe iwo anali pamwamba pa magomo nseu watsopano.
And the lady had cancer in the lungs. And the Lord definitely healed the woman. We took all, and how it all come, we were sitting there. Brother Roberson, he's probably in today. I see his wife. And Brother Woods, which is in, and we were up there in an old truck. Brother Roberson and I and Brother Woods.
Ndipo Donayo anali ndi kansala mu mapapo. Ndipo Ambuye motsimikizika anamuchiza mkaziyo. Ife tinatenga. Oh, ndipo momwe zonsezo zinadzera. Ife tinali titakhala pamenepo. Mbale Robertson, iye mwina mwake ali muno lero. Ine ndikumuona mkazi wake. Ndi mbale Woods omwe ali muno. Ndipo ife tinali kumeneko muchigali moto chakale. Mbale Robertson ndi ine ndi mbale Woods.
We got this truck, went up there, top of the hill, and there the Lord showed the cancer definitely, and then we stood there and watched it leave the woman with our own eyes. We stood and watched it leave the woman.
Ndipo ife tinatenga galimoto iyi, tinapita pamwamba apo, pamwamba pa phiri. Ndipo apo Ambuya anasonyeza kansalayo motsimikizika. Ndiyeno ife tinaima apo ndipo tinaiona iyo ikumusiya mkaziyo ndi maso athu omwe. Ife tinaima ndi kumayiyang'ana iyo ikumusiya mkaziyo.
And she called back to Brother Woods's wife and was telling me she's spitting up that real black stuff, and here she is this morning sitting back in the church, her and her beloved husband having a wonderful time in the Lord. Isn't he wonderful?
Ndipo iye anaita nanso kwa akazam bale wudu. Ndipo amandiuza ine. Iye anali akulavula zinthu zakuda kweni kweni zija. Ndipo ndiuyo apa mawa uno. Wakala mbuyo mwaka chisiyu. Iyeyo ndimwe muna wake wokondedwa. Alindinda yo dabwisa mwa mbuye. Kodi iye siwo dabwisa?
And I didn't know that here, usually to the people that's around, very seldom visions happen here. This is my home. And I mean in the church.
Ndipo ine sindinali kudziwa kuti apa kawiri kawiri kwa anthu omwe alipozungulira. Mwapatali patali masombenya amachitika kuno. Kuno ndi kwathu. Ndipo ine ndikutanthauza mu mpingo.
Sunday a week, how many were sure to see the man in the wheelchair, blind, crippled, and balanced, and mental nerves gone, and males would give him up, and some Catholic doctor friend of mine sent him up here.
La mlungu sabata ife, diangata analipano kuti anamona bambo wa muchikuku, wakungu, wolumala, wosata kuima, ndipo misemba ya mubongo itapita, ndipo amayo, anali atamulephera iye. Ndipo dotolo wina wa chikatolika nzanga wa ine. Anamutumiza iye kuno.
And before coming to the service, the Lord gave a vision of the man. You all know that. And there the man was healed by thus saith the Lord.
Ndipo ndisana bwere kunsungano. Ambuye anandipasa masombenya abamboyo. Inunose mkuzizi wa zimenezo. Ndipo abu bamboyo anachizidwa ndi pakuti atero ambuye mukona.
And then got up, walked out, took his wheelchair, can see like you could or I can, and walked out of the building pushing his chair normally. And the balance nerve, you know, you can't hold yourself up, see, you just can't. And for years it's that.
Ndiyeno anadzukapo nkumaenda akutuluka atatenga chikuku chake akukoza kumapenya monga inu mukukozera kapena ine ndikukozera. Ndipo anatuluka nchipindamo, akukanga mpando wakeo, mwabwino bwino. Ndipo nsemba womuimitsa, inu mukudziwa, iwe sunga koze kuzimika wekapo. Mugona, iwe sunga tebasi. Ndipo kwa zaka za kalaziri choncho.
And yesterday when I got there, this lady had been having a dream of seeing me come in just at 2 o'clock. And pronounce her with cancer, and then thus saith the Lord, she was healed.
Ndipo dzulo pamene ine ndinafika uko, donayo anakhalali ndi loto la kundiona ine ndikubwela umo. Basi pa tukuloko ndikumuza iye kuti ali ndi kansala. Ndipo kenako pakuti atero ambuye iye anachizidwa.
And she woke up and it was just exactly 2 o'clock. And the Spirit of the Lord came down, and there that dream that she had, and the Lord gave the interpretation, and she was healed right there on the spot, right there where we was watching. Amen. How wonderful. Praise the Lord.
Ndipo iya anazuka apo, ndipo iyo inali ndende basi tukuloko. Ndipo nzimu wambuye unabwela pansi. Ndipo apo loto lija, lomwe iya anali nalo. Ndipo ambuye anapereka kutanthauzira. Ndipo iye anachizidwa apopomwe pa malopo, apopomwe pamene ife timazipenya kudabwisa kwakeko.
Can't think of her name. What is it? What is your name, sister? Walton, Sister Walton, sitting back there. Would you just stand up, Sister Walton?
Sindikukhoza kuganizira dzina lake, nchanilo, dzina lanu ndi ndani mlongo? Walton, mlongo Walton. Wakala kumbuyo ukoyo. Kodi inu munga ime hapo mlongo Walton.
I want to ask you how you're feeling. Amen. That's good. Fine and then. He is so good to bless us in that manner. Amen. So we're expecting the exceedingly abundantly of God's great measure.
Ndikufuna kuti ndikufunse ninu momwe inu mukumverera. Amen. ndizo zabwino, wabwino ndi wamphamvu. Iye ndi wabwino kwambiri, kuti akutidalitsa ife moteromo. Chotero ife tikuyembekezera zopitirira zochuluka za muyezo waukulu wa Mulungu.
A doctor had keeping this back from her. He told her that she's only breathing out of one side. What was a cancer had grown across and cut the breathing off of that side of the lung, you see.
Adokotala anali kubisira izi kwa iye. Iwo anamuza iye kuti iye anali akungopuma kuchokela kumbali imodzi. Chomwe izo zinali, kansala inali itamela chodutsa, ndipo inali itadula kupuma kwa kumbali iyo ya papo. Inu mukuona.
You can't see cancer through x-ray because cancer is a cell itself and it's life, and you just look right through the cancer with an x-ray, you don't see it.
Inu simungakoze kuiona kansala kupyolera mu x-ray. Chifukwa kansala ndi khungu payokha, ndipo iyo ndi moyo. Ndipo inu basi, inu mumakoza kumango yangana kudusa mu kansalayo ndi x-ray. Inu simungaione iyo.
And but the Lord has really, we stood there and watched it ourselves with our own eyes. Watch it moving and seen it leave with our own eyes. So we're so grateful for that.
Ndipo koma ambuye achita kwenikweni. Ife tinaima pamenepo ndipo tinaiona iyo ifeni ndi maso athu omwe. Tinaiona iyo ikusunda. Ndipo tinaiona iyo ikuchoka ndi maso athu omwe. Chotero ndife oyamikira kwambiri pa izo.
And now pray now for us this week while we're gone. And Brother Neville will probably take up where left off for the Wednesday night service. Don't miss it now in this great chain of the book of the Revelation.
Ndipo tsopano zitipemphererani ife tsopano sabata ino pamene ife tikhala titapita. Ndipo mbale Neville mwina mwake adzayambira pamene ine ndinalekezera kwa ulaliki wa lachitatu usiku. Musati mudzaphonye izo tsopano mukulumikizana kwa kukuluku kwa buku la chivumbulutso.
I know much prayer has been offered, and we know that God hears prayer, but we this morning we want to offer just a little prayer before the reading of the book.
Ine ndikudziwa kuti mapemphero ochuluka aperekedwa, ndipo ife tikudziwa kuti Mulungu amamva mapemphero. Koma ife mawa uno ife tikufuna kuti tipereke pemphero la ling'ono lokha, tisanafike kukuwerenga kwa buku.
Amen. Now any person that's able can read the book this way or can open it this way. But it takes God alone to open the understanding. Or he's the only one who can do it. So let us bow our heads just a moment.
Tsopano munthu aliyense yemwe ali wokhoza angathe kuwerenga bukuli mwanjira iyi. Kapena akhoza kulitsegula ilo mwanjira iyi. Koma izo zimatengera Mulungu yekha kuti atsegule kumvesa. Pakuti iye ali mmodzi yekha yemwe angakhoze kuchita izo. Chotero tiyeni ife tiweramitse mitu yathu mphindi yokha.
Now Father, in the name of thy beloved Son, the Lord Jesus, we most humbly come now to submit ourselves as thy servants, that you would speak through us.
Tsopano Atate, mu dzina la mwana wanu wokondedwa Ambuye Yesu, ife modzichepesa kwambiri tikubwera tsopano kuti tidzipereke tokha monga antchito anu, kuti inu mungoti muyankhule kupyolera mwa ife.
Circumcise the lips that speak and the ears that hear, that the word might be spoke by God and heard by the Spirit in the people. Grant it, Father.
Pangani ndulidwe wa milomo yomwe kuyankhula ndi makutu omwe akumvetsera, kuti mawu akhoze kuyankhulidwa ndi Mulungu ndi kumvetsa ndi mzimu mwa wanthu. Perekani izi Atate.
May he take the word of God and minister to us just as we have need, for we ask it in his name and for his glory. Amen.
Mulole iye atenge mawu a Mulungu ndi kuwatumikira iwo kwa ife momwe ife tilili ndi chosowa, pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake ndi kwa ulemerero wake. Amen.
Our reading this morning, we're studying. We're not preaching, just studying this book of Hebrews. How many is enjoying it? Oh, we're having a wonderful time.
Tsopano, powerenga mawa uno, ife tikupunzira, ife si tikulalikira. Tikungo punzira buku iri la Ahebri. Ndiangati akukomedwa nalo ilo. O ife tikukhala ndi nthawi yodabwitsa.
And now just studying close scripture up on scripture. The whole entire Bible ties together. There's not one word out of its place if it be placed together by the Holy Spirit.
Ndipo tsopano tikungopunzira mwachelu lemba pa lemba. Izo ziyenera. Bible la mbumbu lonselo likumangirizana palimodzi. Palibe mawu amodzi omwe sali pa malo ake ngati iwo ali atayikidwa pamodzi ndi mzimu woyera.
Now, man has said the Bible contradicts itself. I want to see it.
Amen.
I've asked 25 years for that, and no one's ever showed it yet. The Bible does not contradict. If it is, it isn't the Bible.
Tsopano munthu ananenapo kuti Bible limadzitsutsa ilo lokha. Ine ndikufuna kuti ndizione izo. Ine ndafunsapo zaka 25 izo. Ndipo palibe yemwe anayamba wandisonyezapo izo panobe. Bible silimadzisusa ayi. Ngati ilo lili, ilo si Bible.
The great infant Jehovah could not contradict his own self. So he has no contradiction in the Bible. It's just the misunderstandings of people.
Yehova wankulu opanda malire, sanga koze kudzitsutsa iye mwini yekha. Chotero mulibe kutsutsana mu Baibulo. Ndikusamvesa chabe kwa anthu.
Now for a little background till we go back. Now the book of Hebrews was written by St. Paul to the Hebrews. He wrote one to the Ephesians. That was the people at Ephesus, the Christian church. One to the Romans at Rome, and one to the Galatians at and one to the Hebrews.
Tsopano kwa maziko pangono mpaka ife tibwerere mbuyo. Tsopano buku la Ahebri linalembedwa ndi Paulo oyela kwa Ahebri. Iye analembera ina kwa Aefeso amenewo anali anthu aku Efeso mpingo wa Chikhristu. Ina kwa Achiroma ku Roma. Ndipo ina kwa Galatia. Ndi ina kwa Ahebri.
Now, we notice that Paul being a Bible teacher to begin with, that's what we learn. That he stepped under the great teacher, one of the greatest of his days, Gamaliel.
Tsopano ife tikuzindikira kuti Paulo, pokhala mphunzisi wa Baibulo, pakuyamba pomwe, ndizomwe ife tinaphunzira, kuti iye anakhala pansi pa mphunzisi wankulu, mmodzi wa akulu amasiku ake Gamaliele.
He was well versed in the Old Testament. He knew it well, but became a persecutor of the way that was Christ's way, because he'd been trained in the Old Testament under teachers.
Ndipo iye anali wodziwa bwino za muchipangano chakale. Iye angachidziwa icho bwino. Koma anakhala wozunza wa njira yomwe inali njira ya Khristu. Chifukwa iye anali ataphunzitsidwa za muchipangano chakale pansi pa aphunzitsi.
But the teachers, usually carnal, I hope I don't say anything wrong, but usually if a man has just the teaching and the way of the schools, it's usually man-made.
Koma aphunzitsi kawiri-kawiri mwachithupi-thupi, ine ndikuyembekeza ine sindinena chilichonse molakwika. Koma kawiri-kawiri ngati munthu angokhala ndi kuphunzitsa ndi njira ya sukulu, izo kawiri-kawiri zimakhala zopangidwa ndi wanthu.
See, it isn't inspired because it becomes a doctrine of a school. We have it today. Presbyterian, Lutheran, Pentecostal, all these schools have their theory. And they just wind the scriptures into this. And it was the same in the Old Testament.
mugona izo sizimakala zozozedwa chifukwa izo zimakala chipunziso cha sukulu ife tilinazo izo lero achipresbateria achilutela achipentekosite masukulu onse awa alinawo malingaliro awo ndipo iwo amangotsirizisira malemba muizi ndipo izo zinali chimozimozi muchipangano chakale.
But Paul, being well trained and knew the scriptures by the word. But you see, the scriptures, no matter how well you know them, if the spirit doesn't quicken them, then the letter killeth. Amen. The spirit giveth life.
Koma Paulo, pokhala wophunzitsidwa bwino ndi powadziwa malemba mwa mawu, koma inu mukuona malemba zilibe kanthu momwe inu mukuwadziwira bwino iwo. Ngati mzimu suwafulumizisa iwo, ndiye lembalo limapha. Mzimu umapereka moyo.
See, it must be quickened or made alive by the Spirit. If the Spirit doesn't liven the Word and make it a reality to you, then the letter is just intellectual.
Mugona. Iwo amayenera kuti afulumizitsidwe kapena kupangidwa amoyo mwanzimu. Ngati nzimu suwafulumizisa mawu ndi kuwapanga iwo chenicheni kwa inu, ndiye lembalo ndilalunda chabe.
That's where we have so many confessed Christians today, or professed Christians, is the intellectual conception of Christ.
Ndi pamene ife timakhala ndi akhristu ambiri odzinenera lero. Kapena Khristu odzinenera ndi lingaliro la lunda ilo la Khristu.
Then we got off on, well, he had to feel something and he had to do something, and we'll get into all that after a while.
Ndiye ife timasocherera pa chabwino iye amayenera kuti amverere china chake, ndipo iwe umayenera kuti uchite china chake, ndipo o ife tilowa muzonse izo pakapita kanthawi.
One had to shout. The Methodists used to have to shout before they had it. The Pentecostals had to speak with tongues before they had it. And some of them, the Shakers, used to have to shake.
Wina ankaenera kuti azifula. Achimethodists ankaenera kuti achite kufula. Asanakhale nacho icho. Achipentekosite ankaenera kuyankhula ndi malilime. Iwo asanakhale nacho icho. Ndipo ena iwo odzigwedeza ankaenera kuti azigwedezeka.
They'd walk up and down, men on one side, women on the other. See, Shakers. Then the Holy Spirit come on and shook them. They had it. But it's all just fantastics. There's none of it the truth.
Eya, akale, iwo ankaenda chokwera ndi chotsika. Amuna mbali imozi akazi inayo. Mugona, odzigwedeza. Ndiye mzimu woyera unkabwera pa iwo, ndipo unkawagwedeza iwo. Iwo anali nawo iwo. Koma zonse izo ndikutengeka basi. Palibe chilichonse cha izo chili choonadi.
God lives in His Word. Faith cometh by hearing, hearing the Word. By faith are you saved through grace. Not by anything, whether you shake or speak with tongues or whatever takes place, that has nothing to do into it at all.
Mulungu amakhala mu mawu ake. Chikhulupiriro chimadza pakumva, kumva mawu. Mwachikhulupiriro inu mumapulumutsidwa kudzera muchisomo. Osati mwachilichonse kaya inu mugwedezeka kapena muyankhula ndi malilime kapena chilichonse chomwe chingachitike. Izo zilibe kanthu kochita mwizo konse.
Jesus said, "He that heareth my words and believeth on him that sent me hath eternal life."
Amen.
Yesu anati, "Iye amene amva mawu anga nakhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo wamuyaya."
He that heareth my word and believeth, been made quick unto him, hath eternal life.
Amen.
There it is.
Praise God.
Doesn't matter what little thing that you do.
Iye amene amva mawu anga nakulupirira kukhala atafulumizitsidwira kwa iye ali nawo moyo wa muyaya. Ndizo apo zilibe kanthu kakang'ono komwe inu muchita.
Now, I'm not against shaking or speaking with tongues or shaking. Oh, that's shouting. That's all right. That's fine. But that's only attributes. See?
Tsopano ine sindikutsutsana ndi kugwedezeka kapena kuyankhula ndi malilime kapena kugwedezeka oizo kufula uko. Izo zonse nzabwino. Ndizabwino koma ndizotsatira chabe. Mukuona?
I could give you an apple off the tree and you still wouldn't have the tree. See, it's the attributes.
Ine ndikoza kukupatsani inu apulo kuchokera mu mtengo. Ndipo inu mukanakhalabe mulibe mtengo. Mukuona inu? Ndizotsatira.
Lying, stealing, drinking, smoking, gambling, committing adultery, that's not sin. That's the attributes of unbelief.
Amen.
See? That's what you do that because you are a sinner.
Kunama, kuba, kumwa, kusuta, kuchita njuga, kuchita chigololo, sindizo chimo, ndizozo satila basi za kusakulupirira. Mukuona, ndizozo mwe inu, inu mumachita izo chifukwa ndinu ochimwa.
But first you are a sinner, that's what make you do that.
Amen.
Because you do not believe. And if you do believe, then you do not do that.
Mukuona, koma poyamba ndinu ochimwa. Ndizozo mwe zimakupangisani inu kuchita zimenezo. Chifukwa inu simumakhulupirira. Ndipo ngati inu muli kukhulupirira, ndiye inu simumachitanso zimenezo.
Amen.
Then you have love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, meekness, patience. That's the fruit of the Holy Spirit.
Amen.
See?
Ndiye inu mumakhala ndi chikondi chimwemwe mtendere kupirira ubwino unjonda kufasa chipiriro. Ndicho chipaso cha mzimu woyera. Mukuona?
So we got little things, little sensations just because that man got off of the old beaten path of the Word.
Amen.
It's the Word. Faith cometh by hearing.
Chotero ife tili nazo zinthu zazing'ono kumverera pang'ono ndi chifukwa chakuti munthu anachoka pa njira yakale yopunthidwa ya mawu. Ndi mawu chikhulupiriro chimadza pakumva.
So when Paul, God chose Paul, man chose Matthias, when he cast the lots, but he never did nothing. That shows what a power the church has then to make a choice, to elect their deacons and send their preachers to different places. That's carnal many times.
Chotero pamene Paulo, Mulungu anamusankha Paulo, anthu anasankha Matiya. Pamene iye, iwo anapanga maere, koma iye sanachite kanthu kalikonse. Izo zikusonyeza mphamvu yomwe mpingo uli nayo ndiye. Pakupanga kusankha kuti asankhe madikoni awo ndi kutumiza alaliki awo kumalo osiyana zimakhala za chithupithupi nthawi zambiri.
Let a man go where God leads him to go. I like that. If the people in a conference, they'll say, well, here's a nice church. This brother's built up a nice church. And they have a little pet. They'll send him over to this church. They don't realize they're killing themselves.
Amen.
See?
Muloleni munthu azipita kumene Mulungu amutsogolere iye kuti apite. Ine ndimakonda choncho. Ngati anthu munsonkhano angati chabwino, ichi ndi chalichi chabwino. Mbale uyu wamanga chalichi chabwino. Ndipo ife tili ndi womuweta wang'ono. Iwo amutumiza iye ku mpingo uwu. Iwo sakudziwa kuti iwo akudzipha okha. Mukuona?
First place that man goes in there, he can't fill that man's place. And then the only week in the church to try to show favor to some pet. It's always been that way.
Malo yamba ngati munthu ameneyo apita uko, iye sangakhoze kutenga malo a munthu ameneyo. Ndiye iwo amango ufokesa mpingo pakuyesera kusonyeza kukondela kwa womuweta wina. Izo nthawi zonse zakhala zili mwa njira imeneyo.
But I believe in the supreme authority of the local assembly.
Amen.
Yes, let each church be its own, choose its pastors, its deacons, its whatever it is.
Koma ine ndimakhulupirira mu ulamuliro wa pamwamba wa gulu wamba. Inde, uloleni mpingo uliwonse uzikhala wapawokha. Uzisankha busake, madikoni yake, zake, chilichonse chomwe chili.
And then that way the man in there has no bishop over him. The Holy Spirit wants to speak something to that church. They don't have to ask anybody about whether they could do this or do that. It's the individual in contact with the Holy Spirit.
Ndiyeno mwanjila imeneyo. Munthu wa mmenemo samakhala ndi bishopu pamwamba pa iye. Mzimu woyera ukafuna kuti uyankhule china chake kwa mpingo umenewo. Iwo samaswa kuti azika mufunsa aliyense ngati iwo angachite izi kapena kuchita izo. Ndi munthu aliyense payekha mwakulumikizana ndi mzimu woyera.
Show me by the Bible what's greater in the Bible than a local elder to a local church. That's right. Yes, there's the sovereignty of the local church, each church in itself.
Ndisonyeze nine mu Bible, yemwe ali wankulupo mu Bible kuposa mkulu wamba kwa mpingo wamba. Ndikokulondola, inde bwana, kuchita kwa pawokha kwa mpingo wamba. Mpingo uliwonse pawokha.
A brotherhood, that's wonderful. All churches ought to be in a brotherhood like that together, but the sovereignty of local church.
Sobano ubale izo ndizo dabwitsa. Mipingo yonse iyenera kuti izikhala mu ubale monga chomwecho palimodzi. Koma kuchita kwa pawokha kwa mpingo wamba.
Notice, Paul being a great master teacher, well trained, on his road down to Damascus one day to arrest the people that were in this new way.
Zindikirani, Paulo, pokhala mphunzisi wankulu wophunzisidwa bwino, ali pa njira wa ku Damasiko tsiku lina, kuti akawamange anthu omwe anali mu njira yatsopano iyi.
Now he was sincere. God does not judge you by your sincerity. I never seen any more sincere people than the heathens. Many of them even kill their own children in vain for sacrifice to an idol.
Tsopano, iye anali wodzipereka. Mulungu samakuweruza iwe ndi kudzipereka kwako. Ine sindinayambe ndawaonapo anthu odzipereka kwambiri kuposa chikunja. Ambira iwo amapanga khale anawo omwe mwachabe kuti achitire nsembe kwa fano.
It's not the sincerity. A man could take carbolic acid, sincerity thinking he was taking something else. Sincerity doesn't save you. It is the way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death.
Sikudzipelekai. Munthu akhoza kumwa carbolic acid modzipereka akuganiza kuti akumwa china chakenso. Kudzipereka sikumakupulumutsani inu. Ilipo njira yomwe imaoneka yolondola kwa munthu, koma mapeto ake ndi njira za imfa.
Paul was sincere when he gave witness and his own authority to stone Stephens. Later on in years, I like the apology of Paul. He said, I'm not worthy to be called the disciple or to be called an apostle because I persecuted the church even unto death with sincerity.
Paulo anali wodzipereka pamene iye ankaperekera umboni mwa ulamuliro wake omwe kuti amugende Stefano. Kenako muzaka, ine ndimakonda kupepesa kwa Paulo. Iye anati, Ine sindili woyenera kuti ndizichedwa wophunzira kapena kuti ndizichedwa mtumwi. Chifukwa ine ndinauzunza mpingo mpaka kuimfa ndi kudzipereka.
And on his road down he struck an experience. The Holy Spirit come out in a big pillar of fire and it blinded him. Now we went through that. That pillar of fire was Christ.
Amen.
And he's the same pillar of fire that led the children through the wilderness.
Ndipo ali pa njira yake akupita, iye anakomana ndi chomuchitikira. Mzimu woyera unatulukirapo mwa lawira moto lalikulu. Ndipo ilo linamuchititsa iye khungu. Tsopano ife tinadusa mu zimenezo. Lawira moto ilo linali Khristu. Ndipo iye ali lawira moto lomwelo limene linkawatsogolera ana kudusa mchipululu.
Christ was God and God was Christ. God was made flesh and dwelt in the body of the Lord Jesus. God was in Christ reconciling the world to himself, showing what he was.
Khristu anali Mulungu, ndipo Mulungu anali Khristu. Mulungu anapangidwa thupi ndipo ankakhala mu thupi la Ambuye Yesu. Mulungu anali mwa Khristu akuyanjanisa dziko kwa iye mwini, kusonyeza chimene iye anali.
In the Bible, back here in the former verses we've been reading, that he made himself lower than the angels, taken on the form not of angels, but taken on a form of flesh.
Mumbaibulo kumbuyo uko, mundime zoyambirira zomwe ife takhala tikuziwerenga kuti iye anadzipanga iye mwini motsikirapo kuposa angelo. Anadzitengera maonekedwe osati a angelo, koma anadzitengera maonekedwe a nofu.
Angels had not fallen, they need no redemption. Flesh had fell. Human beings, and they needed redemption.
Angelo anali asanagwe, iwo sankaso wachiwombolo. Nofu unali utagwa, anthu okhalapo, ndipo iwo ankaso wachiwombolo.
So in the old laws, a man to be a redeemer, first he had to be kinfolks. The great book of Ruth we went through here some time ago.
Kotelo mumalamula akale, munthu kuti akhale wowombola, choyamba iye ankayenera kuti akhale wapachibale, buku lalikulu la Rute, ife tinadutsamo kuno nthawi ina pakalepo.
And how that God, being spirit, was made kinfolks with us by becoming one of us in order to redeem us and give us eternal life. He had to become us, that we through grace might become as he.
Ndimo mwe kuti Mulungu pokhala mzimu anapangidwa wachibale limodzi nafe pakukhala mmodzi wa ife, polinga kuti atiwombole ife ndi kutipatsa ife moyo wa muyaya. Iye anachita kukhala ife kuti ife kupyolera mchisomo tikoze kukhala monga iye.
And we find the pillar of fire led the children of Israel. And when it was made flesh here on earth, we hear him talking one day, and he claimed that he was the pillar of fire.
Ndipo ife tikupeza lawira moto linkatsogolera ana Israeli. Ndipo pamene ilo linapangidwa thupi kuno pa dziko lapansi, ife tinamumva iye akuyankhula tsiku lina. Ndipo iye anadzinenera kuti iye anali lawi la motolo.
They said, "You say that you're greater than our father Abraham." He said, "Before Abraham was, I am."
Iwo anati, iwo kuti ndiwe wankulu kuposa atale wathu Abraham. Iye anati, asanakhalepo Abrahamu, ine ndine.
Who was the I am? The pillar of fire in the burning bush. A perpetual memorial through every generation.
Amen.
Not only that generation, but this generation. The same pillar of fire.
Ndani anali ine ndine. Lawila moto muchisamba choyaka. Chikumbutso chopitilira kudusa mukambado kalikonse. Osalikokha kambado ako koma kambado kano. Lawila moto lomwelo.
And we're thankful this morning that we even have the picture of it. That he has not changed. He's the immortal, eternal, blessed one. He does the same things now that he did then. And how happy it makes us feel.
Ndipo ndife othokoza kwambiri mawa uno kuti ife tilinacho ngakhale chithunzi cha ilo. Kuri iye sana sinde. Iye ndi wachisavundi wa muyaya mmodzi wodalayo. Iye akuchita zinthu zomwezo sopano. Zimene iye ankazichita apo. Ndipo momwe izo zikutipangitsira ife kumvelera wokondwa.
But before Paul would accept this experience, knowing that the angel of the Lord was the pillar of fire, which was Christ, he was the angel of the covenant, which was Christ.
Koma Paulo asanavomereze chomuchitikira ichi, podziwa kuti mngelo wa Ambuye anali lawila moto, yemwe anali Khristu. Chabwino, iye anali mngelo wa pangano, yemwe anali Khristu.
Moses thought better that chose rather to suffer the afflictions with the people of Christ and to be led by Christ than all the treasures of Egypt.
Mose anaganiza bwinopo moti anasankha maka kuti amve kuwawa zosautsa ndi anthu a Khristu ndi kuti azisogozedwa ndi Khristu kuposa chuma chonse cha Igupto.
He followed Christ, which was in a form of a pillar of fire. Then Christ said, I came from God. When he's here on earth, I go back to God.
Iye ankamutsatira Khristu. Yemwe anali mumaonekedwe alawila moto. Ndiye Khristu anati, ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu. Pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Ine ndikubweleranso kwa Mulungu.
After his death, burial, resurrection, glorified body, sitting at the right hand of the majesty to make intercession, Paul saw him as a pillar of fire again. A light that put his eyes out almost. Smote him blind.
Itachitika imfa yake kuyikidwa mmanda chiukitsiro. Thupi la ulemelero akukhala pa dzanja la manja la ufumu kuri azikhalira pakati. Paulo anamuona iye ngati lawila moto kachiwiri. Kuwala komwe kunathimitsa maso ake pafupifupi. Kunamukantha iye khungu.
Peter saw him come into the jail as a light and opened the doors before him as he went out. We find out that he was the Alpha and Omega, the first and the last.
Petulo anamuona iye atabwela mundende ngati kuwala. Ndikutsegula ziseko patsogolo pake pamene iye anali kutuluka. Ife tikupeza kuti iye anali Alpha ndi Omega, woyamba ndi wotsiriza.
And here he is with us today doing the very same things that he did then. Making himself visible to us. Showing it to the scientific world.
Ndipo apa iye ali ndi ife lero. Akuchita zinthu zomwezo zimene iye ankazichita apo. Akudzipanga iye yekha kuonekeranso kwa ife. Kuzisonyeza izo kwa dziko la science.
Oh, in this great hour of darkness and chaos over the earth, we should be the happiest people in the whole earth.
Amen.
To rejoice to know.
Oh, muora lalikulu ili landima ndi chisokonezo pa dziko lapansi. Ife tikuyenera kukhala anthu okondwetsetsa mu dziko lonse kuti tizisangalala podziwa.
All the time when people are indoctrinated and all kinds of isms and things in the earth, and yet today the real living God, by His Word and by His visible evidence, shows us that He's here with us. Working, moving, living, acting just exactly as He always did.
Nthawi zonse, pamene anthu amwera zigwirizano, ndi mitundu yonse ya timalingaliro, ndi zinthu muziko. Ndipo komabe lero, Mulungu weniweni wa moyo, mwa mawu ake ndi mwa umboni wake wooneka, akutisonyeza ife kuti Iye ali pano limodzi nafe, akugwira ntchito kusunda, kukhala moyo, kumachita chimodzimodzi basi, monga Iye nthawi zonse ankachitira.
What a privileged people that we are to have this. We are to, the Bible said then in the second chapter, we should hold fast these things.
Amen.
Because how shall we escape if we neglect such a great salvation?
Anthu amwayi omwe ife tiri, pokhala nazo izi. Ife tiyenera ku Bible linanena ndiye mumutu wathu. Ife tizigwirise molimba zinthu izi. Chifukwa ife tidzathawa bwanji ngati ife tichinyalanyaza chipulumuso chachikulu choterochi.
Now, we come on to find out before Paul would accept that experience. We're drilling. Now, no matter what kind of an experience you ever have, church, I want to ask you something.
Tsopano, ife tinabwela apo nkudzapeza kuti Paulo asanavomereze chomuchitikira icho. Tsopano ife tikuboleza. Tsopano zilibe kanthu mtundu wa chokuchitikirani chomwe inu munayamba mwakhalapo nacho. Mpingo. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake.
No matter how good it looks, how real it seems, it first must be tested by the Bible.
Amen.
Always on the Word. Don't never leave that for any kind of an experience.
Zilibe kanthu momwe izo zikuoneka zabwino, momwe izo zikuoneka zenizeni, izo poyamba, ziyenera kuti ziziyesedwa ndi Baibulo. Nthawi zonse pa mawu. Musati konse muzisiya izo kwa mtundu uliwonse wa chokuchitikirani.
And Paul, before he would accept it, he went down into Arabia and there stayed 3 years testing this experience with the Word. And when he come back, he was sure.
Amen.
Nothing could upset him, for he was solid on the Word.
Amen.
Unmovable.
Ndipo Paulo asanavomereze izo. Iye anapita mpaka mu Arabia. Ndipo uko anakakhalako zaka zitatu. Akuyesa chomuchitikira ichi ndi mawu. Ndipo pamene Iye anabwelerako, Iye anali wotsimikiza. Palibe chimene chikanamusokoneza Iye, pakuti Iye anali wolimba pa mawu, wosasunthika.
Here's where he's turning out to show to these Hebrews those great things that was spoke of the Old Testament was made manifest in Jesus Christ. What a glory.
Ndipo apa ndi pamene Iye akupotoloka tsopano kuti awasonyeze kwa Ahebriyawa. Zinthu zazikulizo zomwe zinayankhulidwa za chipangano chakale zinaonetseredwa mwa Yesu Khristu. Ulemelero wakewo.
Now, last Sunday or last Wednesday, Brother Neville in here in the fifth chapter hit some very high places. Because it's a wonderful chapter.
Tsopano loweluka lapitali, kapena lachitatu lapitali, mbale Neville mkati muno, mumutu wa faivi, anagunda maloena apa mwamba kwambiri. Chifukwa iwo ndi mutu wodabwitsa.
And we find him dealing on the fourth chapter last Sunday on the Sabbath, the keeping of the Sabbath. Are you sure this morning you know what the keeping of the Sabbath is? If you do, say amen.
Ndipo ife tinamupeza iye akuchita ndi mutu wa folo la Mulungu lapitali pa sabata, kusunga kwa sabata. Kodi inu mukutsimikiza mawa uno, inu mukudziwa chomwe kusunga kwa sabata kuli. Ngati inu mukutelo, nenani amen.
The Sabbath is a rest that we enter into, not by day, not by law, but by entering into Christ, which is our Sabbath.
Amen.
He is our Sabbath.
Sabata ndi mpumulo, womwe ife timalowamo, osati mwa tsiku, osati mwa lamulo, koma pakulowa mwa Khristu, yemwe ali sabata lathu, iye ndiye sabata lathu.
We run it all through the Old Testament and showed that the time would come when the word would come line upon line, precept upon precept.
Ife tinaziendesa izo konse kudusa muchipangano chakale. Ndipo tinasonyeza kuti nthawi ikanadzabwela pamene mawu akanati adzabwele nzere pa nzere, langizo pa langizo.
And he proved that we entered his rest on
Amen.
The day of Pentecost.
Amen.
For this would cause the weary to rest, cease.
Ndipo iye anatsimikizira kuti ife tinalowa mpumulo wake pa tsiku la Pentecoste. Pakuti ichi chikanawapangisa olema kuti apumule athe.
We find out that God limited a day in David about the seventh day, and God did rest the seventh, give it to the children of Israel in the wilderness, and again he limited a day.
Ife tikupeza kuti Mulungu anayikapo tsiku mwa Davide cha pa tsiku lachisanu ndi chiwiri. Ndipo Mulungu anapuma lachisanu ndi chiwiri. Anapereka izo kwa ana Israeli muchipululu. Ndipo kachiwiri iye anayikapo tsiku.
What day was it? A certain day in the week? The day when you hear his voice, harden not your heart.
Amen.
That's the day he's entering in to give you an eternal peace.
Amen.
An eternal Sabbath.
Kodi linali tsiku lanjilo, tsiku linalake musabata, tsiku ulo pamene inu mumvali ulake, musaumise mtima wanu. Ndilo tsiku lomwe iye akulowa umo kuti akupaseni inu mtendere wa muyaya, sabata la muyaya.
You don't go to church on Sunday to become religious then. When you're born to the Spirit of God, you enter into rest forever.
Inu simumapita kuchalichi la Mulungu kuti mukhale wachipembezo ndiye. Pamene inu mubadwa mwanzimu wa Mulungu, inu mumalowa mumpumulo kwa nthawi zonse.
No more Sabbath keeping, you're in the Sabbath.
Amen.
Continually, forever and for eternity. Your worldly works has finished, says the Bible. And you've entered into this blessed peace.
Sipa makalanso kusunga sabata, inu muli mu sabata mopitirira kwa nthawi zonse ndi kwa muyaya. Ntchito zanu zachiziko zatha, limatero Bible, ndipo inu mwalowa mu mtendere uwu wodala.
These first five chapters are positionally placing Jesus as high priest. God in sundry times and diverse manners spake to the fathers through the prophets, but in this last day through his son Jesus. First chapter, first verse.
Mitu yoyamba isanui, ikuika mwapa malo Yesu ngati wansembe wankulu. Mulungu mundawiza magezana, ndi machitidwe osiyana siyana, ankayangula kwa makolo kudzela mwa aneneri. Koma mutsiku lotsiriza ili kudzera mwa mwana wake Yesu, mutu wa wani ndi meya wani.
Then on down to the ending up of the fifth chapter, we find him represented as Melchizedek, who had no beginning of days, no ending of your life, but continually a priest forever.
Ndiye kupitilira mmusi mpaka kotela kwa mutu wa 5, ife tikumupeza iye akuyimirirwa ngati Melkizedeki. Yemwe analibe chiyambi cha masiku, analibe matelo a moyo, koma mopitilira wansembe kwa nthawi zonse.
Think of it. Who was this great man? We'll get it in about 2 more chapters. The entire life of him we're going to study.
Taganizani za izo. Mundu wankulu ya nalindani. Ife tizipeza izo mupafupi mitu ina iwiri yonje zela. Moyo onse wa iye. Ife tikuti tiupunzire.
This great man who met Abraham, who never had any papa, never had any mama. He never had any time to ever begin life, or he never will have a time that he will ever end life.
Amen.
And he met Abraham coming from the slaughters of the king.
Mundu wankulu uyu, ye mwana kumana nae Abraham, ye mwana liwopanda bambu aliense, analiwopanda maya aliense, ye analibendawi ili yonse yomwe ye anayamba konse moyo. Kapena iye sadzakhala konse ndi nthawi yomwe iye ati adzasirize moyo. Ndipo iye anakomana ndi Abraham akuchokera koka wapha mfumu.
Notice this great person, whoever he was, is still alive.
Amen.
He had no end of life. It was Christ he met. We're going on a deep study of that in a few days.
Zindikirani mundu wankulu uyu. Yense yemwe iye anali, iye akadali moyo. Iye analibe matelo a moyo, iye anali Khristu. Yemwe anakomana naye, ife tipita mukuphunzira kwa kuya kwa izo mumasiku pang'ono.
Now, we want to start over here in the fifth chapter now, just for a little background before we hit the sixth. For it's really an outstanding something.
Tsopano, ife tukufuna kuti tiambile chapa mumutu wa 5. Tsopano, kwa maziko angono chabe, ife tisana kuze wa 6. Pakuti icho, ndicho pambana china kweni kweni.
Watch close. We're going to start about the 7th verse of this chapter. Well, let's start as the 6th verse.
Penyani mwacheru, ife tikuti tiambile pafupi ndime ya 7 ya mutu. Chabwino, tieni tiambile pa ndime ya 6.
As he saith also in another place, thou art a priest forever after the order of Melchizedek.
Monga iye ananenanso pa malowena, ndiwe wansembe kwa nthawi zonse, monga mwadongo solo la Melkizedeki.
Who in his days of his flesh, when he offered up prayers and supplications of strong crying tears unto was him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. Though he was a son, yet learned obedience by the things which he suffered.
Yemwe mumasiku wake anofu wake, pamene iye anapeleka mapemphero ndi mapembezero ndi kulira kwa kukulu misozi kwa iye analiwokoza kumpulumusa iye kuimfa. Ndipo anamveka popeza kuti ankaopa. Ngakhale iye anali mwana, komabe anapunzira kumvera mwa zinthu zomwe iye adazimva kuwawa.
Now, here's where I want to get to. This 9th verse, listen. I guess Brother Neville hit it Wednesday. I wasn't here. Well, listen.
Tsopano, apandi pamene ine ndikufuna kuti ndifikepo. Ndime iyi ya 9. Vetselani, ine ndikulingalira mbale Neville. Anazikuza izo lachitatu. Ine sindinalipano. Chabwino, vetselani.
And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him.
Ndipo pamene anapangidwa wangwiro, iye anakhala wopereka wa chipulumuso cha muyaya kwa iwo onse omumvera iye.
Called of God a high priest at the order of Melchizedek, of whom we have many things to say. We leave it there on that, because we're going to pick up Melchizedek in a few nights.
Oitanidwa ndi Mulungu wansembe wankulu monga mwadongosolo la Melkizedeki. Zayemwe ife tilinazo zinu zambiri kuti tizinene. Ife tizisila izo apo pa izo. Chifukwa ife tikuti tizamutenge Melkizedeki musiku ungapo.
Now we're going to start on this our regular study. I wish I just read the rest of this for a moment. The 11th verse.
Sobano iverikuti tiambile pa izi, kupunzila kwathu kwa chizolowezi, ine ndikukumba, ine ndingo werenga zonse za izi kwa mpindi. Ndime ya 11.
Of whom we have many things to say, hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. For when the time ye ought to be teachers, you have need that one teach you again. Which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk instead of strong meat. For every one that uses milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe.
Zayemwe ife tirinazo zinu zambiri zotiti zinene. Zovuta uziyankhula, pona kuti ndinu okumva moperewera. Pakuti pamene nthawi inu mukuyenera kukhala aphunzisi, inu mulinako kusowa, kodi wina akuphunziseni inu aponso, zomwe zili mfundo zoyambirira za maneno a Mulungu. Ndipo mwakhala wanga ngati omwe akusowa mkaka, mmalo mwa chakudya cha mphamvu. Pakuti aliyense wogwirisa ntchito mkaka, alibe luso mu mawu a chilungamo, pakuti iye alikhanda.
Oh, I hope that Holy Spirit's taking that right down in the bottom of you now.
Oh, ine ndikuyembekezera kuti nzimu oyera watengera izo pansi pomwe mwa inu tsopano.
For he that uses milk is unskillful in the word of righteousness, for he's a baby.
Pakuti iye yemwe agwirisa ntchito mkaka alibe luso mu mawu a chilungamo, pakuti iye alikhanda.
You give a baby strong meat, you kill it. That's the reason so many people say, oh, I don't believe that, and walk away. Still babies. They just can't understand, they can't grasp that truth. It kills them.
Inu mukamupasa khanda chakudya cholimba, inu mumupha iye. Ndicho chifukwa anthu ambiri amati ine sindikukhulupirira izo, ndikuchokapo. Akadali makanda, iwo sangakhoze kumvesa basi, iwo sangakhoze basi kuchigwira choonadi chimenecho. Icho chimawapha iwo.
Great mighty things the church should know today, but you couldn't teach it. They stumble over it. They don't know what to do with it.
Zindu zazikulu zamphamvu zomwe mpingo kuyenera kumazidziwa lero. Koma inu simungakhoze kuziphunzisa izo. Iwo amapunthwa pa izo. Iwo samadziwa choti achite nazo izo.
Paul speaking to this Hebrew group. Yet scholars he's speaking to now. Scholars, well learned, we'll find out in a few moments, very scholarly.
Paulo akuyankhula kwa gulu la Ahebri ili, komabe iye akuyankhula kwa masikolala sopano, masikolala ophunzira bwino. Ife tipeza izo muzochepa, mphindi zochepa, ophunzira kwambiri.
But the deep spiritual mystery, the church is still blinded to it. You said when you ought to be teaching others, you're still a babe.
koma chinsinsi chakuya cha uzimu mpingo ukadali wakhungu kwa icho yanati pamene inu mukuyenera kuti muziwaphunzitsa ena inu mukadali makanda.
Well, I know there's many rise up and go out and say, oh, I don't need to go to church anymore. Praise God, the Holy Ghost has come. He's a teacher.
Oh, ine ndikudziwa alipo ambiri atauke ndikutuluka nkumati, oh, ine sindikusowa kuti ndizipita kuchalichi panonso. Mulungu alemekezeke, mzimu woyera wabwera, iye ndi mphunzisi.
When you get that idea, you're just wrong. For why did the Holy Ghost set teachers in the church if he's going to be the teacher? There are first apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors.
Pamene inu mupeza ganizo limenelo, inu mulibasi kulakwitsa. Pakuti nchifukwa chiyani mzimu woyera unayika aphunzisi mu mpingo, ngati iye ali woti akhala mphunzisi. Mukuona? Poyamba pali atumwi, aneneli, aphunzisi, alaliki, ndi abusa.
The Holy Spirit set teachers in the church so he could teach through that teacher. And if it is according to the word, God doesn't confirm it, then it isn't the right kind of teaching. It must compare with the entire Bible and be just as alive today as it was then. There's the real thing made manifest.
Nzimu oyela unaika aphunzisi mu mpingo chotero iye azikhoza kuphunzisa kupyolera mwa mphunzisi ameneyo ndipo ngati izo sizili molingana ndi mawu Mulungu sazisimikizira izo ndiye sintundu wolondola wakuphunzitsa izo ziyenera kuti zizifanana ndi Bible lonse ndi kukhala zamoyo basi lero monga izo zinali apo apo pali chinthu chenicheni chili kuonetseredwa.
Now notice, but strong meat belongs to them that are full age, even those who by reasons use their senses exercise to discern both good and evil, know what's right and what's wrong by the discernment.
Tsopano zindikirani. Koma chakudya cholimba ndi chakwa iwo omwe ali akulu msinkhu. Ngakhale iwo amene mwa zifukwa amagwirisa ntchito, agwirisa ntchito zokudzira zawo kuti azindikire chabwino ndi choyipa. Kudziwa chomwe chili chabwino ndi chomwe chili cholakwika mwa kuzindikira za mu mtima.
Now notice, starting now on our lesson, this great background now, let's go for the first verse. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ.
Tsopano zindikirani, tikuyamba tsopano pa phunziro lathu, maziko akulu awa tsopano, tiyeni tipite ku ndime ya 1. Chotero, posiya zoyambirira za chiphunziso cha Khristu.
What's he saying? All these first 5 chapters has been laid on Christ to show who he is. Now we're leaving those principles of the doctrines of Christ.
Kodi iye akuti chiyani? Mitu yonse yoyamba isanu iyi yakhala itayikidwa pa Khristu. Kuti tisonyeze yemwe iye ali. Tsopano ife tikusiya zoyambirira izo za ziphunziso za Khristu.
What do we find him to be? We found him to be the great Jehovah God made manifest in flesh. We found him to be not a prophet, but the fullness of the Godhead bodily.
Kodi ife tamupeza kuti iye ndi chiyani? Ife tamupeza iye kuti ndi Yehova Mulungu wamkulu ataonetseredwa muthupi. Ife tinamupeza iye kuti sanali mneneri koma chidzalo cha umulungu muthupi.
He was Jehovah made flesh. Amen. And the body Jesus only tabernacled him. God dwelling in man.
Iye anali Yehova atapangidwa thupi. Ndipo thupilo Yesu linangokhala kachisi wa iye Mulungu akukhala mwa munthu.
God being reconciled to man through man by the virgin birth of his own son and Jehovah the Spirit dwelt in him.
Mulungu kukhala akuyanjanitsidwa kwa anthu kudzera mwa munthu mwakubadwa mwana mwali kwa mwana wake yemwe ndipo Yehova mzimu ankakhala mwa iye.
How many remembers the teaching about the Godhead, how we went back and found God like the great rainbow with all the different spirit, how it was?
Tsopano ndi angati akukumbukira kuphunzitsa kwa umulungu momwe ife tinapitira mbuyo ndi kukamupeza mulungu ngati utawaleza waukulu uli ndi mtundu wonse wa mzimu momwe iwo unaliri.
And then the Logos went out of God which became the theosophy, and that was in the form of a man, and Moses seen it pass by in the cleft of the rock. And then that theosophy was made absolutely human flesh. Christ!
Ndiyeno logosi inapita kuchokera kwa mulungu yomwe inadzakhala vyofane ndi yomwe inalimwa maonekedwe a munthu ndipo Mose anayiona iyo ikudusapo mkati mwa thanthwe ndipo kenako vyofane imeneyo inapangidwa mwa mtheladi thupi la umunthu Khristu.
And how we find out that we through his grace have eternal life. Now the word forever is for a distance, for a space of time. It's said in the Bible forever and forever, a conjunction. But forever only means a time. But eternal means forever.
Ndipo momwe ife tinapezera kuti ife kupyolera muchisomo chake tilinawo moyo wa muyaya. Tsopano mawu okuti kwa nthawi zonse ndiwo kwa mtunda kwa danga la nthawi izo zinanenedwa mu Baibulo kwa nthawi ndi nthawi cholumikizira koma kwa nthawi zonse amatanthauza kokha nthawi koma muyaya umatanthauza kwa nthawi zonse.
And only everything that had a beginning has an end. But things which had no beginning has no end. So God had no beginning. And he has no end. And so therefore Melchizedek, the great priest, like a man, he had no beginning. And he has no end.
Ndipo chilichonse chokha chomwe chinali ndi chiyambi chili ndi mapeto koma zinthu zomwe zinalibe chiyambi zilibe mapeto kotero Mulungu analibe chiyambi ndipo iye alibe mapeto ndipo choncho chotero Melkizedek wansembe wankulu wonga munthu iye analibe chiyambi ndipo iye alibe mapeto.
And when we through that theosophy that we were made in the image of God before the world was ever made, when that theosophy has been made flesh and dwelt among us, then through his death we ourselves receive his spirit and we have no end. Amen. Eternal life.
Ndipo pamene ife kudzera mu fiofane imeneyo yomwe ife tinapangidwa mwachifanizo cha Mulungu dziko lisanapangidwe nkomwe pamene fiofane imeneyo inakhala itapangidwa thupi ndipo inakhala pakati pathu ndiye kudzera mu imfa yake ife ni athu talandira mzimu wake ndipo ife tilibe mapeto moyo wa muyaya osati angelo koma amuna ndi akazi.
Oh, somehow if I could only get it in a way that my audience would catch it. You will never. ever be an angel. God made angels. But God made man.
Oh, manjila ina. Ngati ine ndikanangokhoza kuzitenga izo mwanjira yakuti omvesela anga akanati azimvese izo. Inu simudzakhala konse mngelo. Mulungu anapanga angelo koma Mulungu anamupanga munthu.
And what God does is off of God, which is as eternal as God is. And man's just as eternal as his creator.
Amen.
Because he was made from eternity.
Ndipo chimene Mulungu amachita ndi chochokera kwa Mulungu, chomwe chili chamuyaya momwe Mulungu alili. Ndipo munthu alibasi wamuyaya monga mlengi wake, chifukwa iye anapangidwa kuchokera ku umuyaya.
But sin has an end. Suffering has an end. Therefore, there cannot be an eternal hell. There's a hell of fire and brimstone. We know that. But there's no eternal hell.
Koma chimo, linao mapeto. Kuzunzika, kulinao mapeto. Chodelo, sikunga koze kukala kuli gehena wa muyaya. Alipo gehena. Moto ndi miyala ya sulfule. Ife tikudziwa zimenezo. Koma kulibe gehena wa muyaya.
There's only one type of eternal life. And that belongs to God. If you're to suffer forever, you got eternal life. Hell has an end. It may be billions of years. But it'll finally come to an end.
Kuli ntundu umadzi woka wa moyo wa muyaya. Ndipo menewo ndi wa Mulungu. Ngati inu muli oti mukazunzike kwa nthawi zonse, inu muli nawo moyo wa muyaya. Gehena ali ndi mathelo. Izo zikoza kukhala zaka mabiliyoni, koma iye potsiriza adzafika ku mathelo.
The Bible doesn't say anywhere that they suffered eternally. It said forever and forever. Jonah thought he's in the belly of the whale forever too.
Bible silimanena paliponse kuti iwo anazunzidwa kwa muyaya. Linati kwa nthawi za nthawi. Yona ankaganiza kuti iye anali mu mimba ya chinsomba kwa nthawi zonse na Yesu.
Forever has a distance or time limit, but eternal is perpetual. It has no beginning or end. It's like a ring, a circle.
Kwa nthawi zonse ali ndi mtunda kapena muyezo wa nthawi. Koma muyaya ndi wopitilira. Iwo ulibe chiyambi kapena mathelo. Iwo uli ngati mphete mkombero.
As our time moves on, we're only in revolving around the great motives of God. God's motive was to make man in his image, to fellowship with him. And he made him a tangible being.
Ndipo pamene nthawi yathu ikusuntha, ife tikungozungulira pa zochitisa zazikulu za Mulungu. Chochitisa cha Mulungu chinali kuti adzapange munthu muchifanizo chake, kuti aziyanjana naye iye. Ndipo iye anamupanga iye chinthu.
Now sin brought us into a place of corruption. But that never stops the program of God.
Tobano chimo, linatibwele saife mumalo achivundi. Koma izo, sizima imisa kwonse dongo solo la Mulungu.
Sinner friend today, if you're not born again of the Spirit of God, you have an end somewhere. And your end is chaos and ruin and suffering and misery.
Ndipo mzanga wochimwa lero, ngati iwe sunabadwe kachiwiri mwanzimu wa Mulungu, iwe ulinawo mathelo kwina kwake. Ndipo mathelo ako ndi chisokonezeko mukuwonongeka ndi kuzunzika ndi chisoni.
But to you who have believed on the Lord Jesus and accepted the same as your personal Savior is just as eternal as God is eternal. You have no end.
Koma kwa inu omwe, mwakulupirila pambuye Yesu. Ndipo omwe mula ndila yemwe yongati mpulumusi wanu, wanu. Ziriza muyaya basi, monga mulungu aliliwa muyaya. Inu mulibe mapeto.
I give unto them eternal Zoe, God's own life. And they will never perish or come into the judgment even, but pass from death unto life. That's what he was. That's what he come for.
Ine ndi mapeleka kwa iwo zoe wa muyaya. Moyo wa mulungu omwe. Ndipo iwo sadzaonongeka konse kapena kubwela muchiweruzo. Koma adusa kuchokela kuimfa apita kumoyo. Ndichomwe iye anali. Ndichomwe iye anadzera.
Now Jesus in his coming of his priesthood did not come just for a sympathy's sake. Many people teach it like that. That he comes saying, well, maybe if I suffer, I will be a pitiful sight and people will surely come to me. That's an error. There's no scripture for that.
Tsopano Yesu mukudza kwake, kwa unsembe wake, sana ngobwela basi pa cholinga cha chisoni, anthu ambiri amapunzisa izo monga choncho. Kuti iye anabwera nati chabwino mwina mwake ngati ndivutika ine ndikala chionekedwe chomvetsa chisoni ndipo anthu ndithudi azibwera kwa ine uko ndikulakwisa palibe lemba la zimenezo.
For every person that ever will be saved, God knew them before the world was ever formed. The Bible said so. God's not willing now that anybody should perish. He wants them all to come to repentance. But being God by foreknowledge, he knew it.
Pakuti munthu aliyense yemwe adzapulumusidwe konse. Mulungu anawadziwa iwo dziko lisanaumbidwe konse. Bible linanena chomwecho. Mulungu sakulolera kuti aliyense aonongeke. Iye akufuna kuti wonse abwele kukulapa koma pokhala mulungu mwakudziwiratu iye anazidziwa izo.
Look at Romans 8 chapter. Paul's holding up there saying about the election of God. That Esau and Jacob, before either baby was born or anything, God said that he knew them and he hated Esau and loved Jacob. Before either boy had a chance to express their gratitude. For he was God.
Yanganani mwa Roma mutu wa 8. Paulo anali kugwirisapo akunena za kusankha kwa Mulungu. Kuti Esau ndi Yakobo mwana aliyenseyo asena mbadwe. Kapena chilichonse. Mulungu ananena kuti iye ankawadziwa iwo. Ndipo iye ankamuda Esau. Ndipo ankamukonda Yakobo. Mwana aliyenseyo asana kale na umu ayoti afotokoze kuyamikila kwao pakuti iye anali Mulungu.
He know he's infant. If he's infant, he don't ever flee, ever fly, ever nap, everything that ever be on the earth. He knew it.
Iye amadziwa. Iye ndi wopanda malire. Ngati iye ali wopanda malire, iye ankaudziwa utitiri uliwonse, njenje iliyonse, mavu aliwonse. Chilichonse chomwe chikanati chidzakhale pa dziko lapansi, iye ankachidziwa icho.
He's the infant, eternal, immortal, blessed God. Omnipotent, omnipresent, omniscient. There's nothing that he doesn't know. That's the reason he can tell what the end will be. He knows the end from the beginning.
Iye ndi wopanda malire, wamuyaya, wachisavundi, mulungu wodala, wamphamvu zonse, wopezeka paliponse, wodziwa zonse. Palibe chinthu chimene iye samachidziwa. Ndicho chifukwa iye akhoza kunena chomwe mapeto ati adzakhale. Iye ankadziwa mapeto kuchokera kuchiyambi.
What is prophetic is just his knowledge. He's a chief attorney. He's a judge. And he just speaks to the lawyer some of his wisdom. And that's what prophecy is, that can foretell it because he knows what's going to be.
Chomwe chili cha uneneli, ndicho chidziwiso chake chabe. Iye ndiwo imila mlandu wankulu. Iye ali. Iyeyo ndiwo weluza. Ndipo iye amango yangula kwa woyimila mlandu zina za nzeru zake. Ndipo icho nchomwe uneneri uli. Kuli akosa kuneneratu izo. Chifukwa iye amadziwa chomwe chiti chidzakhalepo.
Now there's the God that we serve. Not a God of history. Not like the Buddhists and the Mohammedans and so forth. But a God that's omnipresent. Present. Right now, here this morning in this tabernacle right now.
Tsopano ndi ameneyo mulungu yemwe ife timamutumikira. Osati mulungu wambiri ya kale. Osati monga chibuda ndi chimuhamadi ndi zina zotero. Koma mulungu yemwe ali wopezeka paliponse. Pakali pano muno. Mawa uno mukachisi uyu pakali pano.
Great Jehovah I am. Formed himself in humility to take on the form of sinful flesh. Here he is. That's who redeems you. There can be no other, nowhere, no time can do it.
Jehovah wankulu, ine ndine, yemwe anaziumba yeyeka mwakudzichepesa, kuti atenge maonekedwe athupi lodzaza machimo. Ndi uyu apa. Ndi yemwe anakuombolani inu. Sipanga koze kukhala winanso kulikonse. Palibe nthawi ingakhoze kuchita izo.
God didn't have three people up there and sent one of them. His son. It was God himself. Come in the form of a son. A son has a beginning. And the son had a beginning.
Mulungu analibe anthu atatu kumwamba uko. Ndipo iye mkumutuma mmozi wa iwo. Mwana wake. Uyanali mulungu mwini wake. Atabwela mumaonekedwe amwana. Mwana alinacho chiyambi. Ndipo mwana analinacho chiyambi.
As some of you dear Catholic people, I got your book, Facts of Our Faith, said the eternal sonship of God. How are you going to express that word? How are you going to make it have sense?
Izo ena ainu anthu okondedwa achikatolika. Ine ndilinalo buku lanu. Zona za chikhulupiriro chathu limati umwana wa muyaya wa Mulungu. Inu mungalongosole bwanji mawu amenewo. Inu mungawapange bwanji iwo kukhala ndi zomveka.
How can it be eternal? That's not the Bible, that's your book. Eternal sonship, they don't, that word's not right.
Ungakhoze bwanji iwo kukhala wa muyaya. Limenelo si Bible, limenelo ndi buku lanu umwana wa muyaya. Iwo sali, mawu amenewo siwolondola.
For anything that is a son had a beginning. And the eternal has no beginning. So if there is an eternal sonship, Christ become flesh and dwelt among us.
Pakuti chili chonse chomwe chili mwana chinali ndi chiyambi. Ndipo muyaya ulibe chiyambi. Chotero si umwana wa muyaya. Kristu anakhala thupi ndipo anadzakhala pakati pathu.
He had a beginning. Well, no eternal sonship is the eternal Godhead. Not sonship. Now he came to redeem us and he did redeem us.
Iye anali ndi chiyambi. Panalibe umwana wa muyaya. Ndi umulungu wa muyaya osati umwana. Tsopano iye anabwera kuti adzatiwombole ife. Ndipo iye anatiwomboladi ife.
Now, Paul getting that, which I'm sure that through the past lessons, you've understood it. We'll go over it again sometime, the Lord willing, just verse by verse.
Tsopano Paulo pofika apa, chimene ine ndikutsimikiza kuti kupyolera mmaphunziso ambuyowa, inu mwamvesa izo. Ife tidzadusa mwizo kachiwiri nthawi ina. Ambuya akalola, mwandime ndindime basi.
Now, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection.
Tsopano, chodelo pokhala, posiana nazo, zoyambirira za chiphunziso cha Khristu. Tieni ife, tipitirire mpaka kungwiro.
That stumbles them, doesn't it? Let us do what? Let's go on unto perfection. Not laying again the foundations.
Izo zima wapunthuisa iwo. Sichoncho izo. Tieni ife tichite chiyani? Tieni tipitilile mpaka kungwilo. Osati kuikanso maziko.
Watch this. Let's get this word perfection. Do you know there's only one way you'll stand in the presence of God that's perfect? God cannot tolerate unholy things.
Benyanizi, tieni titenge mau awa ungwilo. Kodi inu mukudziwa kuti ilipo njira imodzi yokha yomwe inu muti mudzakaime mukukhalapo kwa Mulungu ndiyo ungwiro Mulungu sangakhoze kulekelera zinthu zosayera.
And you legalist, how could you ever perfect yourself when you have not one thing to perfect yourself with? You were born in sin. Your very conception was in sin. The very desire of you being here was sin.
Ndipo inu azamalamulo, inu mungathebwanji kudzipangisa nokha angwiro. Pamene inu mulibe kanthu kamodzi kuti mudzipangise nako nokha angwiro. Inu munabadwa mutchimo. Kuyembekezeredwa kwanu komwe kunali mutchimo. Chikhumbo chomwe choti inu mukhale kuno ndi tchimo.
Born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Now where are you going to stand then?
Munabadwa mutchimo, munaumbidwa mukuseluzika, munabwera mudziko nkumayankhula bodza. Tsopano kodi inu mudzakaima pati?
Where are you sinner that said I'll quit smoking and I'll go to heaven? Where are you lukewarm, mossback, so-called Christian? That goes around here with a long face and saying it, well, I belong to the church. You sinner! Right? Unless you are born of the Spirit of God, you're lost. It's true.
Uli kuti wochimwa. Yemwe unati, ine ndisiya kusuta, ine ndipita kumwamba. Kodi uli kuti wofunda wansana wandere wotchedwa Mkhristu yemwe umayenda yenda kuno ndi nkhope ya itali ndi kumanira kuti chabwino ine ndine wamumpingo. Iwe wachima ndikokulondola kupatula ngati iwe utabadwa wa mzimu wa Mulungu iwe watayika ndi zoona.
How you go to heaven? He said, I never lied in my life. Oh, the little darling, it was just an angel to begin with. That's a lie. I don't care how good you are, you're a sinner.
Iwo zapita bwanji kumwamba iwo kuti ine sindinayambe ndanamapo mumoyo wanga o wokondedwa wang'ono. Izo anali ngelo yekha pakuyamba pomwe. Ilo ndi boza. Ine sindikusamala momwe inu muliri wabwino ndinu wachimwa.
And you don't have one thing, there's no priest, no bishop, no cardinal, no pope, nor nothing else can save you, because he's just the same boat that you're in. We're getting into it in a few minutes.
Ndipo inu mulibe kanthu kamodzi, palibe wansembe, palibe bishopu, palibe kardinolo, palibe papa, ngakhale kanthu kalikonse kanga koze kukupulumutsani inu. Chifukwa iye ali mubato lomwelo limene inu mulimo. Ife tikufika kwa izo mumaminiti pang'ono.
Just in the same shape he was, the Pope of Rome was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Born by the sexual desire of a man and a woman. Where you go get righteous out of that?
Mu maumbidwe omweo, omwe iye anali, papa wa ku Roma, anabadwa mu tchimo, anaumbidwa mukusayeluzika, anabwera mu dziko akunena bodza, anabadwa mwachikhumbo chakugonana cha mwamuna ndi mkazi. Inu mukachitenga pati chilungamo kuchokera mu zimenezo.
Well, his papa and mama were born the same way, and they were born the same way, and his grandma and grandpa and on back. It's sin to begin with.
Chabwino bambo ake ndi amake anabadwa mwanjila yomweyo. Ndipo iwa anabadwa mwanjila yomweyo. Ndipo agogo aga akazi, ndi agogo amuna, ndi mpaka mbuyo. Ndi chimo, pakuyamba pomwe.
So who can say this is holy and that's holy? There's only one thing holy, that's Jesus Christ, the Son of the living God, who's been made perfect.
Chotero, ndani angakonze kunena kuti uyu ndi oyera ndipo uyo ndi oyera. Pali chinthu chimodzi chokha choyera, ndicho Yesu Khristu, mwana wa Mulungu wa moyo, yemwe anapangidwa wangwiro.
And our requirement is to be perfect. Now how are we going to be it? Try it yourself. I'd hate to try to get to heaven on the merits of I was born 5 minutes ago and going out of the world tonight. Now I'd be lost.
Ndipo chofunikira chathu nchakuti tikhala angwiro. Tsopano kodi ife tikhala motanizo. Yeselanizo inweni. Ine ndikanadana nazo kuyesera kuti ndikafike kumwamba pa zondiyeneleza zakuti ine ndinabadwa maminiti asanu apitawo ndipo ndikuchoka mudziko pakali pano. Ine ndikanati ndikhale wotayika.
If I never had an evil thought in my life, if I never spoke a bad word in my life, if I never looked at anything evil, never thought anything evil or nothing, I'm just as rank and black as the smutty walls of hell. I'm a sinner.
Ngati ine sindinayambe ndakhalapo ndi lingaliro loyipa mu moyo wanga, ngati ine sindinayambe ndayankhulapo mawu oyipa mu moyo wanga, ngati ine sindinayambe ndayang'anapo pa chilichonse choyipa, sindinaganizepo chilichonse choyipa, kapena palibe kena, ndine basi wamkululo, ndi wakuda monga makoma onyasa akugehena, ndine wochimwa.
I could come through life and stay locked up in a room and like some of the Carmelite sisters or something and never see the world, stay in there and pray all my life. Do good. Born a Maltese millionaire and give to the poor everything I've got. I'm still a sinner and I'll go to hell. Amen. Yes, sir.
Ine ndikuoza kubwela kudusa mmoyo, ndikukhala otsekeledwa muchipinda, ndimonga ena alongo achikamelo, kapena china chake, ndikusamaliona konse dziko, kukhala mmenemo, ndikumapemphera moyo wanga wonse, kumachita zabwino. Kubadwa ndili ndi mamiliyoni ambiri, ndikumapereka kwa osauka, chilichonse chomwe ine ndili nacho. Ndipo ndine wochimwa pabe, ndipo ndizapita ugehena. Inde bwana.
I might join the Lutheran Church, Baptist, Pentecostal, Presbyterian, but I'm on the cradle roll and live faithful to that church until 100 years and my life is tucking. No man could point their finger to me and say he ever even had as much as a bad thought. I'll go to hell just as sure as I'm standing.
Ine ndikuoza kujoina mpingo wa Chilutera, Baptist, Pentecostite, Presbyteria, pamene ine ndili pagulu la makanda, ndikukhala okhulupirika kwa mpingo umenewo mpaka zaka zana. Ndipo moyo wanga nkutengedwa, ndipo nkusakhalapo munthu yemwe akanaloza chala chake pa ine, nkuti iye sanayambe wakhalapo nalo nkomwe ngakhale lingaliro loyipa. Ine ndidzapita kugehena motsimikiza basi, monga ine ndayimiramu.
I'm a sinner. It's correct. I have nothing. There's no way at all I could find any price to be paid. God required death. And if I give my own life, if I give my life, then how can I repent? Because the debt's got to be paid first.
Ndine wochimwa ukonklondola. Ine ndilibe kali konse, palibe njira konse. Ine ndika konse kupezila uliwonse, ntengo uliwonse oti ulipiridwe. Mulungu anafuna imfa. Ndipo ngati ine, ndingapeleke moyo wanga omwe, ngati ine ndingapeleke moyo wanga, ndiye ine ndingatebwanji kulapa. Chifukwa inu, ngongoleyo iyenera kuti iperekedwe choyamba.
And God was the only one who could lay his life down and take it up again. So he could become sin and lay his life down and pick it up and call it justice and the debt's paid. There you are.
Ndipo Mulungu anali mmodzi yekha yemwe akanakhoza kuyika moyo wake pansi ndi kuwutengaponso iwo kachiwiri. Chotero iye akanakhoza kukhala tchimo ndi kuyika moyo wake pansi ndi kuwutengaponso iwo ndi kuchitcha icho chilungamo. Ndipo ngongole yaperekedwa.
Now let's turn to Matthew about the 8th chapter, I believe it is, 7th or 8th chapter, we'll see what Jesus says over here. All right. It's Matthew, the 5th chapter. And Jesus preaching in the Beatitudes. The 47th verse.
Tsopano tiyeni titembenuzire ku Mateyu chapa mutu wa 8, ine ndikukhulupirira po pali mutu wa 7 kapena wa 8, ife tiona zomwe Yesu akunena pamenepa chabwino ndi Mateyu mutu wa 5, ndipo Yesu akulalikira mu chiphunziso chapa phiri ndime ya 47.
And if you salute your brethren only, what do you more than others? Do not even the publicans? Watch. But be ye therefore perfect. What? Be therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. That was Jesus' commandment.
Ndipo ngati inu muwalonjera abale anu okha, nchiani chomwe inu mukuchita kuposa ena? Kodi satero ngakhala misongo? Penyani, koma khalani inu chotero angwiro. Chiani, khalani inu chotero angwiro. Ngakhale monga Atate anu omwe ali kumwamba ali angwiro. Ilo linali lamulo la Yesu.
Be ye so, they say nobody can be perfect. The Bible said there is none perfect. There's your contradiction, is it? All right.
Kalani inu chomwecho. Iwa amati palibe wina ngakhale wangwiro. Bible linati palibe wina ali wangwiro. Ndi uko kutsutsana kwanu. Si choncho. Chabwino.
You cannot be perfect in yourself. If you're trusting in what you done, you're lost. So be ye perfect, even just as perfect as God is perfect.
Inu simungakhoze kukhala angwiro mwa inu yeni. Ngati inu mukudalira mu zomwe inu mwazichita, inu mwatayika. Chotero, khalani inu angwiro. Ngakhale wangwiro, monga Mulungu aliri wangwiro.
Now, be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Therefore, now the 5th chapter, 6th chapter of Hebrews. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection.
Tsopano. Kalani inu chotero angwiro. Ngakhale monga Atate anu kumwamba ali angwiro. Chotero tsopano mutu wa 5, mutu wa 6 wa Ahebri. Chotero posiyana nazo zoyambirira za chiphunziso cha Khristu. Tiyeni ife tipitirire mpaka ku ungwiro.
Now you Branham Tabernacle. Oh, I know we have healings. That's wonderful. We have visions. Oh, that's fine. And you have spiritual dreams. And sometimes they're not spiritual dreams.
Sobano inubrana mtabenako. Oh, inendikudziwa. Ifetilinao majiriso. Izonzoda buisa. Ifetilinao masombenya. Ondi, dizosa buino. Ndipo inu mumakalanao maloto auzimu. Ndipo ndawizina.
And sometimes we try to help the poor. We do what we can. Oh, that's all right. But that's not what we're talking about now. We're entering into another phase.
Ndipo ndawi zina inu, ife timayesela kuwathandiza osauka. Ife timachita zomwe ife tingate. Oh, izo zonse ndizabwino. Koma sindizo zomwe ife tikuzikamba tsopano. Ife tikulowa mugaolina.
Leaving the doctrine. Oh, yes, we got the doctrine of Christ. We believe he was the Son of God, his virgin born. We believe that with all these things. That is just wonderful. But leaving that, let's go on to perfection.
Posiana nacho chiphunziso. Oh, inde, ife tilinacho chiphunziso cha Khristu. Ife timakhulupirira kuti iye anali mwana wa Mulungu ndi wobadwa kwa namwali. Ife timakhulupirira zimenezo ndi zinthu zonse izi. Izo ndizodabwisa basi. Koma, kuzisiya izo. Tieni tipidebe mpaka kungwiro.
Oh my, I wish I had the voice of an archangel now to bring this to a place where you could see it.
Oh my, ndikugumba ine ndikanakhala nalo liula mngelo wankulu tsopano kuti ndizibweretse izi pamalo pomwe inu mukanakhoza kuziona izo.
Now I said, leaving all the doctrine of Christ, all the theologians and all the theology that we know, all about the deity of Christ, how he was God made flesh, all these other things. Paul goes on to explain it all here just in a few minutes. Let's just read it just a little bit before we get to it.
Tsopano iye akuti kusiya chiphunziso chonse cha Khristu, a theology yonse ndi theology yonse yomwe ife tikuidziwa, zonse za umulungu wa Khristu, momwe iye anali mulungu atapangidwa thupi, zinthu zina zonse izi. Paulo akupitilira kufotokoza izo zonse apa mumaminingi pang'ono okha. Tieni tingowerenga izo pang'ono pokha.
Laying again the foundations of repentance from dead works, and we believe that, and faith towards God, we believe that, and of the doctrine of baptisms, just how you must be baptized, we believe that.
Kuika nsoma zikuakulapa kuchokela ku nchito zakufa, sobana ife timakulubia zimenezo. Ndi chikulubio chakwa mulungu, ife timakulubia zimenezo. Ndiza chipunziso chama ubatizo. Basi momwe inu muyenera kumabatizidwira, ife timakhulupirira zimenezo.
And of laying on of hands, we believe in laying on of hands, don't we? Then, all that, sure. And of the resurrection of the dead, we believe that.
Ndiza kusanjika kwa manja, ife timakhulupirira mukusanjika kwa manja. Si choncho ife, mukuona, zonse izo zedi. Ndiza chiukisiro chakufa, ife timakhulupirira zimenezo.
Now watch, you see, your judgment is used eternal. That's forever. When judgment spoke of God, it's forever.
Tsopano penyangi, inu mukuona apa chiweruzo chikugwiritsidwa ntchito chamuyaya. Icho ndi cha nthawi zonse. Pamene chiweruzo chiyankhulidwa ndi Mulungu ndi cha nthawi zonse.
Then there can be no more reconciliation. After judgment's been passed. Now you can understand why God had to take his own, as we call it, his own medicine.
Ndiye, sikungadza kaleji anjani tso china, chiweluzo chitapeleke duakale. Sopana inu mukoza kumvesa chukwa chumene mulungu, ana chita kutenga ake omwe, monga ife, tinga wachulire iwo, mangwala ake omwe.
When he condemned man for sinning, the only way he could reconcile was to take the man's place himself. Amen. That's the only way he could be reconciled or could reconcile us, was take our place and become a sinner. God, Jehovah, became a sinner. And he gave his life.
Pamene iye anamuweruza munthu pakuchimwa, njira yokha yomwe iye akanakhoza kuyanjanisira inali yodzatenga malo a munthu iye mwini. Ndiyo njira yokha yomwe iye akanakhoza kuyanjanisidwira, kapena akanati ayanjanitsire ife, inali kutenga malo athu ndi kukhala wochimwa. Mulungu, Yehova, anakhala wochimwa, ndipo iye anapereka moyo wake.
Now you could give your life as a sinner to die for the cause. Paul said, though I give my body to be burned as a sacrifice, I'm still nothing. Because it won't work.
Tsopano inu mukanakhoza kupereka moyo wanu monga wochimwa kuti mufere cholingacho. Paulo anati, ngakhale ine ndingapereke thupi langa litenthe ngati nsembe, ine sindili kanthu apobe. Chifukwa izo sizigwira ntchito.
See, when you die, you're gone. You die as a sinner, you're lost. But God came down in flesh and condemned sin in the flesh, being made sinful flesh. Because he was the eternal God and raised his own body up.
Amen.
So he's the justifier.
Mugona, pamene inu mufa, inu mapita, inu mukafanga ndi wochimwa, inu mataika. Koma Mulungu anabwera pansi munofu, ndipo analiweruza tchimo munofu. Pokhala anapangidwa nofu machimo. chifukwa iye anali mulungu wamuyaya ndipo analidzusa thupi lake lomwe apo kotero iye ndi wolungamitsa.
Now all these things must go on to perfection, said Paul. Now what? Of eternal judgment. This will do, God permit. Third verse.
Tsopano zinthu zonse izi tiyeni tipitirire mpaka ku ungwiro, anatero Paulo. Tsopano chiyani? Zachiweluzo cha muyaya. Izi ife tidzachita Mulungu akalola. Ndimeya 3.
Now go on to perfection. Jesus said, be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect, and we're everyone condemned, no matter what we ever do, we're condemned.
Tsopano pitirirani mpaka ku ungwiro. Yesu anati, khalani inu chotero angwiro, ngakhale monga Atate anu kumwamba ali angwiro. Ndipo ife tili aliyense wotsutsidwa. Zilibe kanthu zomwe tinayamba tachitapo, ndife wotsutsidwa.
We were born condemned. Your mama and papa was born condemned. Your, all your ancestors was born in sin, shaped in iniquity. So how you ever go to get it? How are you going to be perfect?
Ife tinabadwa otsutsidwa. Amayi anu ndi abambo anu anabadwa otsutsidwa. Inu makolo anu onse anabadwa mu tchimo, anaumbidwa mukuseluzika. Kotero kodi inu muzipeza bwanji izo konse? Inu mukhala bwanji angwiro konse?
If you never done a thing, never stole, never lied, never done anything in your life, you're still condemned. You was condemned before you breathed your first breath. You were condemned. It's correct.
Ngati inu simunayambe mwachitapo chinthu, simunabepo, simunanamepo, simunayambe mwachitapo chilichonse mu moyo, ndinu otsutsidwabe. Inu munatsutsidwa musanapume konse mpweya wanu woyamba. Inu munatsutsidwa. Tikokulondola.
And you were judged of God before you breathed your first breath. Or you were judged by the sexual desire of your father and mother who through their act brought you here on theirs, and God condemned it in the beginning.
Ndipo inu munaweluzidwa ndi Mulungu musanapume mpweya wanu woyamba. Pakuti inu munaweluzidwa ndi chikhumbo chakugonana cha abambo anu ndi amanu omwe kupyolera mukuchita kwawo. Anakubweresa ninu kuno pa dziko lapansi. Ndipo Mulungu anazisusa izo pa chiyambi pomwe.
You were condemned to start with. So where you, and every other person on earth was condemned with you. Now where you go get perfection? What?
Ndinu otsusidwa pa kuyamba pomwe. Kotero ndi pamene inu. Ndipo munthu wina aliyense pa dziko lapansi anatsusidwa limodzi ndi inu. Tsopano nkuti komwe inu muti mungautenge ungwiro. Penyani.
Let's turn just a moment to Hebrews, the 10th chapter. Listen close. I want to read a little bit out of the 9th chapter first. The 11th verse.
Tieni titembenuzile kwa mphindi yokha kwa Hebrew muti wa 10. Mvetserani mwachelo. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge pang'ono pokha kuchokera kumutu wa 9 poyamba ndime ya 11.
But Christ, being come a high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, his own tabernacle, his flesh.
Koma Kristu, pokhala wansembe wankulu wa zinthu zabwino, zinalikudza. Mwakachisi wankulu ndi wangwiro kwambiri. Kachisi wake yemwe, thupi lake.
See the old tabernacle. Did you notice? The old tabernacle had a veil in it that hid the ark where God lived. How many knows that? Sure.
Mugona kachisi wakale inu mukuzindikira. Kachisi wakale anali ndi chochinga mmenemu. Chomwe chinkabisa likasa komwe Mulungu ankakhalako. Ndi angati akudziwa zimenezo. Zedi.
Well, that old man-made tabernacle here, the curtains out of dyed goat skins and so forth, were made a tabernacle to hide the presence of God.
Chabwino, kachisi wakale uja wopangidwa ndi anthu kuno, zochinga zochokera ku zikopa za mbuzi zolochedwa ndi zina zotero, zinapangidwa kachisi kuti azibisamo kukhalapo kwa Mulungu.
How many knows that only one man could go in there once a year? Certainly, that was Aaron. Go in once a year.
Ndiangada akudziwa kuti munthu mmodzi yekha ankakhoza kupita mmenemo kamodzi pachaka. Ndithudi, ameneyo anali Aaron, ankalowamo kamodzi pachaka.
And he must be anointed and oh, the requirement. And he must have fire in his hand. And if he went without that, he died as soon as he moved that veil back. He dropped dead.
Ndipo iye ankaenera kuti akhale atadzozedwa ndi chofunikira. Ndipo iye ankaenera kuti azikhala ndi moto mudzanja lake. Ndipo ngati iye akanapita wopanda zimenezo, iye ankafa mwansanga pamene iye ankasunthira chotchinga icho mbuyo. Iye ankakhoza kugwa nkufa.
He must go in there and light these candlesticks and sprinkle the mercy seat, which called out the blood of the death, the substitutionary, as till Christ was come to fulfill it.
Iye ankayenera kuti apite mmenemo ndi kukayasa nyalizi ndi kuwaza mpando wachifundo umene unkafuulirapo magazi a imfa choloweza mmalo mpaka Khristu anali woti abwere kudzakwanilisa izo.
Now, but God then became in another type of a tabernacle. And that tabernacle was who? Jesus. And God was inside of Jesus. And he was hid. But he was reconciling the world to himself by his expressions. Christ revealed God.
Tsopano koma, Mulungu ndiye anakhala mtundu wina wakachisi. Ndipo wakachisi ameneyo anali ndani? Yesu. Ndipo Mulungu anali mkati mwa Yesu. Ndipo iye anabisidwa. Koma iye anali akuliyanjanisa dziko kwa iye mwini. Mwa kulongosolela kwake. Khristu anamuulula Mulungu.
He said, it's not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. I do nothing in myself but what I see the Father doing. The Father in me show me these visions, and then I go do just what the Father told me to do. You get it?
Yanati, sine yemwe ndi kuchita ntchitozi, ndi Atate wanga omwe akukhala mkati mwanga. Ine sindichita kanthu mwa ine mwini, koma zomwe ine ndiwaona Atate akuchita, Atate mkati mwanga akundisonyeza ine masomphenya awa. Ndiyeno ine ndikumapita ndikumachita basi zomwe Atate akundiuza ine kuti ndizichita. Inu mukuzimva izo?
God was inside of a human body, not behind goat skins dyed, but was a living, moving.
Mulungu anali mkati mwa thupi la umunthu, osati kuseli kwa zikopa za mbuzi zolochedwa, koma anali wa moyo akuyenda.
God had hands, God had feet, God had tongue, God had eyes. And it was Christ. There he was.
Mulungu anali ndi manja. Mulungu anali ndi mapazi. Mulungu anali ndi lilime. Mulungu anali ndi maso. Ndipo izo zinali Khristu. Apo iye anali.
Now he went away, and the Spirit came in that through his death he might perfect the church and bring the church submissive, and then the same Spirit that was in Christ is in the church, doing the same things Christ did.
Tsopano, iye anachokapo, ndipo mzimuwo unabwera mmenemo, kuti kupyolera mu imfa yake, iye akakhoze kupangisa mpingo, kukhala wangwiro, ndi kubweresa mpingo pomvera. Ndiyeno mzimu womwewo, umene unali mwa Khristu, uli mu mpingo, ukuchita zinthu zomwezo, zimene Khristu ankazichita.
A little while the world won't see me no more, yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world.
Kanthawi pang'ono ndipo dziko silimandiona ine kenanso. Komabe inu muzindiona ine, pakuti ine ndizikhala ndi inu, ngakhale mkati mwanu, mpaka kumathelo a dziko.
Now, listen to this. But Christ becoming a high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands. That is to say, not of this building. He wasn't made of hands. How was he born? virgin birth.
Tsopano mveselani kwa izi. Koma Khristu kukhala wansembe wankulu wa zinthu zabwino zakudza mwa kachisi wankulu ndi wangwiro kwambiri osati wopangidwa ndi manja uko nkunena kuti osati wa nyumba iyi. Iye sanali wopangidwa ndi manja. Kodi iye anabadwa chotani? Kubadwa mwa namwali.
Neither by the blood of goats and calves is this body ever sacrificed or sanctified, but by his own blood.
Osati somwa magazi a mbuzi ndi a ng'ombe kuti tupiri linayamba laperekedwapo nsembe kapena linayeresedwapo koma mwa magazi ake omwe.
You know that the blood comes from a male sac. And then somebody said, oh, Jesus was a Jew. He was not a Jew. Oh, we're saved by Jewish blood. No, we are not. If we were saved by Jewish blood, we're still lost.
Inu mkudziwa kuti magazi ama chokela kwa chiwalo cha mphongo. Ndiyeno wina wake anati, oh, Yesu anali Myuda. Yesu anali Myuda. Oh, ife, tinapulumusidwa ndi magazi a Chiyuda. Ah, ife, sitiri. Ngati ife tinapulumusidwa ndi magazi a Chiyuda, ife tikanali otayika.
Jesus was not Jew, neither was he Gentile. He was God. God the Father, the Spirit, the unseen one. No man has seen God at any time, but the only begotten of the Father has declared him.
Yesu sanali Myuda, ngakhalenso iye sanali wa mitundu. Iye anali Mulungu. Mulungu Atate mzimu. Mmozi wosaonekayo. Palibe munthu anamuonapo Mulungu pa nthawi ina yonse. Koma wobalidwa yekhayo wa Atate wamufotokoza iye.
He manifested God what God was. Now his church is supposed to manifest God to show what God is. See?
Iye anaonetsera Mulungu chomwe Mulungu anali. Tsopano mpingo wake ukuyenera kuti uzionetsera Mulungu. Kuti usonyeze chomwe Mulungu ali. Mukuona?
What do we do? Organize ourselves? I don't want to do with them. They're Methodists. They're Presbyterians. I don't want to do with them. I'm Baptist. I'm Pentecostal. You're lost with them kind of emotions. Right?
Kodi ife tikuchita chani? Tikudzipanga tokha bungwe ndi ine ndilibe kanthu koti ndizichita ndiwo. Iwo ndi Archimethodist. Iwo ndi Archipresbyteria. Ine sindikufuna kanthu komachita nawo iwo. Ndine wa Chibaptist, ndine wa Chipentekoste. Ha. Inu mwatayika. Ndi mtunduwo wa chokupangitsani kulondola.
Who can brag? Who can say anything? Look at the disgrace the Presbyterians has brought. Look at the disgrace of Baptists. Look at the disgrace of Catholics. Look at the disgrace of Pentecostals. Nazarenes, Pilgrim Holiness. Look at the rest of them.
Ndani angazibwekerere. Ndani anganene chili chonse. Tiyangenani pa chamanyazi chomwe achipresbyteria abweretsa. Tiyangenani pa chamanyazi achibaptist. Tiyangenani pa chamanyazi achikatolika. Tiyangenani pa chamanyazi achipentekosite. Anazarene. Apilgrim Holiness. Tiyangenani pa iwo onse.
But I challenge you to point one hand in disgrace at that. Point one finger when God Almighty said, this is my beloved Son in whom I'm pleased to dwell in. Hear ye him.
Amen.
There he is. That's the perfect one.
Koma ine, ndikukutsutsani inu kuti muloze dzanja limodzi mwa chamanyazi pa icho. Eya, lozani chala chimosi, pamene Mulungu wamphamvu zonse anati, uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwa yemwe ine ndikukondwera kukhalamo. Mvereni inu iye, ndi uyo apo, ameneyo ndiye wangwiroyo.
Now, let's read just a little farther here now. Neither by the blood of goats, calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption. Do you get it? Eternal redemption for us.
Tsopano, tiye ntiwerenge mopita patsogolo pang'ono apa, tsopano. Ngakhalenso osati mwa magazi a mbuzi a ng'ombe, koma ndi magazi ake omwe iye analowamo kamozi mumalo oyela. atapindula chiwombolo cha muyaya. Kodi inu mukumvesa izo? Chiwombolo cha muyaya kwa ife.
Not to be redeemed today, the next week when the revival starts, be redeemed again, and then we backslide and be redeemed again. You're redeemed once forever. Amen.
Osatikuti tiwomboledwe lero, ndiyeno sabata ya mawa, pamene chisimuso chiti chiyambe, nkuzomboledwa kachiwiri ndiyeno oife ntibwelera mbuyo, ndipo nkuzomboledwa kachiwiri, inu mumomboledwa kamozi kwa nthawi zonse. Ndiko kulondola.
No more redeem, 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 eternal redemption. He that heareth my words and believeth on him and sent me has eternal life and shall never come into the judgment. Amen. But hath, past tense, passed from death unto life.
Siba makalanso kuwombola, wombola, wombola. Chuwombolo chamu yaya. Yame na mva mawanga njiku kulupili la paie yeme ananjituma ine. Alinao moyo wamu yaya. Ndipo sazabela konse kuchiweruzo koma wa. Tensi ya gale, wadusa kuchokela kuimfa, wapita kumoyo.
Because he has shook, because he was baptized a certain way, because he had blood in his hand, because he has believed on the only begotten Son of God. That's how we have eternal redemption.
Chifukwa iye wanje nyemera, chifukwa iye anabatizidwa manjila ina yake, chifukwa iye analindi magazi mudzanja lake, chifukwa iye wakulupirira pa mwana wobalidwa yekhayo wa Mulungu. Ndimomwe ife timalandirira chiwombolo cha muyaya.
Listen now. For the blood of bulls and of goats and the ashes of heifers sprinkle the unclean sanctified through the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purged our conscience from dead works to serve the living God.
Vetsela nsopano. Pakuti makazi ang'ombe ndi ambuzi, ndi mapulusa ang'ombe, ankagonghedwa. Ankagonga chosa elacho. Ankaelesa kuti apangise ungwiro wa thupilo. Ndi mochuluka bwanji momwe magazi a Khristu adadzatero. Yemwe kupyolera munzimu wa muyaya, anazipeleka yekha wopanda banga kwa Mulungu, anatsuka chikumbuntima chathu ku ntchito zakufa kuti tizimutumikira Mulungu wa moyo.
Pass from death unto life. What do you care what the world thinks? What do you care what your neighbor thinks? Our conscience has died. And we're regenerated and born again by the Spirit of God to serve the true and the living God. There you are.
Wadusa kuchokela kuimfa wapita kumoyo. Mukusamala chiyani pazomwe dziko likuganiza. Mukusamala chiyani pazomwe oyandikana nanu akuganiza. Chikumbuntima chathu chafa. Ndipo ife tasinthidwa. Ndipo tabadwa kachiwiri mwanzimu wa Mulungu. Kuti tizimutumikira Mulungu ona ndi wa moyo. Ndinu wapo.
Now, drop over to the 10th verse, 10th chapter, rather, right across the page. The law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices that they offered year by year continue, make their comer unto perfected. Perfected is there. Perfect.
Tsopano tigwere kundime ya 10. Muti wa 10 kani. Kungoloka tsambalo. Lamulo pokhala nawo nthunzi wa zinthu zabwino zinali nkudza. Ndipo satifanizo lomwe la zinthuzo. Silinga koze ndi nsembe izo zomwe iwo ankazipereka chaka ndi chaka kupitirira kumupanga wobwera koyo. We are NG, we ero, uli pamenepo ungwiro.
Leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection. Be therefore perfect even as your Father in heaven is perfect.
Kusiana nazo zoyambirira za chipunziso cha Kristu, tieni ife tipitirire mpaka kungwiro, kalani inu chote lo angwiro, ngakhale monga Atate anu kumwamba ali angwiro.
The law having a shadow of good things to come, all the ordinances and the baptisms and all the other things they had, could never make the worshiper perfect. And yet God requires perfect.
Lamulo pokhala nawo mthunzi wa zinthu zabwino zakudza, malangizo onse ndi maubatizo ndi zinthu zina zonse zomwe iwo anali nazo, sizikanakhoza kumupanga wopembezayo kukhala wangwiro. Ndipo komabe Mulungu akufuna wangwiro.
You join the Nazarene church, whatever make you perfect. You join the Baptist church, Pentecostal, whatever it is, it'll never make you perfect.
Inu mukajoina mpingo wa Nazarene, suza kupangani konse inu kukhala angwiro. Inu mukajoina mpingo wa Baptist, Chipentekosite, uli onse omwe uli, iwo suza kupangani konse inu kukhala angwiro.
You being a good loyal man will never make you perfect. You can't merit one thing. There's nothing about you to merit. You're lost.
Inu pokhala munthu wabwino womvera, sizidza kupangani konse inu kukhala angwiro. Inu simungapindule chinthu chimodzi, pali chinthu chimodzi cha inu kuti mupindule. Inu mwatayika.
You say, well, I kept the law, I keep the Sabbath, I keep this, all the ordinances of God, I do this. Paul said, let us lay aside all those things now.
Inu mukuti chabwino, ine ndimasunga lamulo, ine ndasunga sabata, ine ndimasunga izi, malangizo onse a Mulungu, ine ndimachita izi. Paulo anati, tieni ife tiike kumbali zinthu zonse izo tsopano.
That's all right, but we'll do this. We'll baptize the people, we'll lay hands on them for the healing and so forth. We can take it verse by verse, each one of those things.
Zonsezo ndi zabwino, koma ife tizichita izi. Ife tiziwabatiza anthu, ndipo ife tiziika manja pa iwo kwa machiliso awo ndi zina zotero. Ife tikhoza kuzitenga izo ndime ndi ndime chilichonse cha zinthu zimenezo.
Baptism, we believe it. There's one hope, one Lord, one faith, one baptism. We believe that there's a baptism. We believe in the resurrection of the dead, absolutely.
Ubatizo, ife timaukhulupirira iwo. Pali chiyembekezo chimodzi, Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. Ife timakhulupirira kuti pali ubatizo. Ife timakhulupirira mu chiukisiro cha kufa mwanteradi.
We believe Jesus died and rose again. We believe that. Laying on the hands for the sick. That's why I said, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. We believe that.
Ife timakhulupirira kuti Yesu anafa ndipo anauka kachiwiri. Ife timakhulupirira zimenezo. Kusanjika manja pa odwala ndizo zomwe zinanenedwa. Zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akhulupirira. Ngati iwo adzayika manjawo pa odwala, iwo adzachira. Ife timakhulupirira zimenezo.
But what is that? Paul said it's all dead works. It's something that you do. Now let's go on to perfection.
Koma izo ndi chiyani? Paulo anati zonsezo ndi ntchito zakufa. Ndi china chake chomwe inu mumachita. Tsopano tiyeni tipite mu ungwiro.
Oh my. We're coming into the tabernacle, not the foundation, the tabernacle.
Amen.
The tabernacle itself. That's the foundation.
Oh my. Ife tikubwera mu kachisi, osati maziko, kachisi, kachisi iye yemwe, awo ndi maziko.
The law and the righteousness and joining church and being baptized and laying on of hands, them's all orders of the church, but now let's go into perfection. And there's only one that is perfected. That's Jesus.
Lamulo ndi chilungamo, ndi kujoina mpingo ndi kubatizidwa, ndi kusanjika kwa manja, zonsezo ndi madongosolo a mpingo. Koma tsopano, tiyeni tipite mpaka mungwiro, ndipo pali mmodzi yekha yemwe anapangisidwa wangwiro ameneyo ndi Yesu.
How do we get into him? Through the Methodist? No. Pentecostal? No. Baptist? No. Through any church? No. Roman Catholic? No. How do we get into it? Romans 8:1.
Kodi ife timalowa chotani mwa iye? Kupyolera mu Methodist? Ai. Chipentekosite? Ai. Chibaptist? Ai. Kudzera mu mpingo uliwonse? Ai. Roma Katolika? Ai. Ife timalowa chotani mwa iwo? Aroma 8:1.
There is therefore now no condemnation to those that are in Christ, that walk not after the things of this world, the flesh, but after the things of the Spirit, that pay no attention to what the world's got to say. Even if you're sick, the doctor says you're going to die, you pay no attention to it. Don't bother you a bit.
Palibe chotero tsopano kutsutsidwa kwa iwo amene ali mwa Khristu omwe samayenda motsatira zinthu za mdziko lino thupi koma motsatira zinthu za mzimu omwe samalabadira kuzomwe dziko lili nazo kuti linene ngakhale iwe ukudwala adokotala nkuti iwe ufa iwe sumapereka tchelu kwa izo.
If they tell you have to become a Catholic before you're saved or a Presbyterian or have to do this, you pay no attention to it.
Ngati iwo akuza iwe, iwe uyenera kukhala wa chikatolika, iwe usanapulumutsidwe, kapena wa chipresbyteria, kapena uyenera kuti uchite izi, iwe sumapereka tchelu kwa izo.
Therefore no condemnation to them that are in Christ Jesus. Amen. Who walk not after the flesh, the things that they see. Everything you see with your eyes is earthly. But it's the things you see in your spirit through the Word.
Chodelo, palibe kutsutsidwa kwa iwo omwe ali mwa Khristu Yesu. Omwe samayenda motsatira thupi, zinthu zomwe iwo amaziona. Chilichonse chomwe inu mumachiona. Ndi maswanu ndi cha pa dziko lapansi. Koma ndi zinthu zomwe inu mumaziona mwa mzimu wanu kudzera mu mawu.
The Word is God's looking glass that reflects what He is and what you are.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Oh my. It tells you.
Mawu ndiwo kalilole wosiyang'anirapo wa Mulungu. Yemwe amanyezimirisa chomwe iye ali ndi chimene inu muli. Hallelujah! Oh my! Iye amakuwuzani inu.
This is the only book in the world that tells you where you come from, who you are, and where you're going.
Ili ndi buku lokha mu dziko lomwe limakuwuzani inu komwe inu mukuchokera, yemwe inu muli, ndi kumene inu mukupita.
Show me any page of literature anywhere, all the science or anything else, ever a good book has been written. Now I can tell you that.
Ndisonyezeni ine samba lililonse la zolemba kulikonse. Lili ndi science yonse kapena china chilichonse. Buku labwino lililonse lomwe linalembedwapo. Palibe lililonse la iwo lingakuwuzeni inu zimenezo.
This is God's looking glass that shows what He is and what you are. Yeah. Then in between there's a bloodline that shows what you can be if you want to make the choice.
Amen.
There you are.
Ili ndikalilole wosiyang'anirapo wa Mulungu limene limakusonyezani chomwe iye ali ndi chimene inu muli ndiye pakati pakepo pali mzere wa magazi omwe umasonyeza chimene inu mungakhoze kukhala ngati inu mukufuna kuti musankhe ndi inu apo.
By one spirit. Now 1 Corinthians 12, how do we get into that body? By shaking hands? No, sir. By joining the church? No, sir.
Mwanzimu umozi. Sobana Korinto yamba 12. Kwa dife, timalo wachotani mtupili menelu. Po gira na chanza, haibana. Pa kuchowi na mpingo, haibana.
By being baptized backward, forward, in the name of the Father, Son, Holy Ghost, the name of Jesus Christ, the name of Rosa Sharon, Lily Valley, Morning Star, anything that you want, that has nothing to do with it, just the answer of a good conscience towards God.
pobatizidwa cha mbuyo cha mtsogolo mu dzina la Atate mwana ndi mzimu woyera dzina la Yesu Khristu dzina la Rosi wa ku Sharon kakombo wa mchigwa nyenyezi ya mmawa chilichonse chomwe inu mukuchifuna izo zilibe chochita ndichi yango basi la chikumbu mtima chabwino kwa Mulungu.
And yet we fuss and stew and argue and split and make differences. That's right. But all those are dead works. We're going to perfection.
Ndipoko mabe, ife timakangana, ndikukwirana, ndikutsutsana, ndikugawikana, ndikupanga zotisiyanitsa, ndikokulondola. Koma izo zonse ndi ntchito zakufa. Ife tikupita kuungwiro.
That's things that I done. A minister baptized you. Whether he baptized you face forward, backward, or three times, four times, or one time, or how he did it, that has nothing to do with it.
Izo ndi zinthu zomwe ine ndazichita. Mtumiki anakubatizani inu. Kaiye anakubatizani inu changobe mtsogolo, chambuyo, kapena nthawi zitatu, nthawi zinayi, kapena nthawi imodzi. Kapena momwe iye anachitira izo. Izo zilibe kanthu kochita ndicho.
You're just baptized into the fellowship of that church anyhow, proving to that church you believe the death, burial, and resurrection of Christ.
Inu, mumango batizidwira muchiyanjano cha mpingo umenewo muli monse. Kutsimikizira kwa mpingo uwo, inu mumakhulupirira imfa kuyikidwa mmanda ndi chiukitsiro cha Khristu.
Laying all hands to heal the sick, that's wonderful, but it's all natural and that body will die again as certain as you're living. It'll die again.
Kusanjika kwa manja kuti muchize odwala ndizo zodabwitsa koma izo zonse ndi zachibadwa ndipo thupi limenelo lidzafanso motsimikiza basi monga momwe inu mulili amoyo ilo lidzafanso.
Now let's lay aside all those things and go on to perfection. How do we get to perfection? That's what we want to know.
Tsopano, tientike pambali zinthu zonse izo. Ndipo tientipite mpaka kuungwiro. Kodi ife, timafika bwanji kuungwiro. Ndichimene ife, tikufuna kuti tichidziwe.
Christ is perfected. God laid upon him the iniquity of us all. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities, and chastened our peace upon him. With his stripes we were healed. That's the body we want to get to.
Khristu watipanga angwiro. Mulungu anayika pa iye kusaweluzika kwa ife tonse. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Anatunduzidwa chifukwa cha kusaweluzika kwathu. Chilango cha mtendere wathu chinali pa iye. Ndi mikwingwirima yake ife tinachirisidwa. Ndilo thupi lomwe ife tikufuna kuti tifikeko.
That's the body. Why? If you're in that body, you'll never see judgment. You'll never taste the death. You're free from all death, judgment, sin, and everything else when you're in that body.
Ilo ndithupilo. Bwanji, ngati inu muli muthupi limenelo, inu simudzaona konse chiweruzo. Inu simudzalawa konse imfa. Ndinu mfulu kwa zonse za imfa chiweruzo chimo. Ndi china chilichonse. Pamene inu muli muthupi limenelo.
How do you get into it, preacher? By joining this tabernacle, you're lost yet.
Kodi inu mumalowa chotani muilo mlaliki pojowina kachisi uyu inu matayika pobe simungakhoze kujowina muli monse ife tilibe buku lilonse.
How do we get into it by joining some church? No sir. How do you get into it? You're born in it. 1 Corinthians 12, for by one spirit we're all baptized into one body.
Ife timalowa mochotani mwailo. Pojowina mpingo wina, ai bwana. Ife timalowa chotani mwailo. Inu mumabadwira mwailo. Akorinto yamba 12. Pauti mwanzimu umozi. Ife tonse timabatizidwira mutupi limozi.
By the Holy Spirit baptism, we are baptized into that body and are free from sin.
Amen.
God don't see you no more. He only sees Christ.
Ma ubatizo wanzimu oyela, ife timabatizidwa kulowa mutupi limenelo.
ndipo ndife omasulidwa kwa tchimo. Mulungu samakuona ninu aponso, ye amangomuona Khristu.
And when you're in that body, God can't judge that body, he's already judged it. He took our judgments and invited us in.
Ndipo pamene inu muli mthupi limenelo, Mulungu sangakhoze kuliweruza thupi limenelo. Iye analiweruza kale ilo. Iye anatenga ziweruzo zathu ndipo anatiitanira ife umo.
And by faith through grace we walk and accept our pardoning, and the Holy Spirit brings us into this fellowship with him. And we walk no more at the things of the world, but we walk in the Spirit.
Ndipo mwachikhulupiriro kupyolera muchisomo ife timalowamo kumavomereza kukhululukidwa kwathu. Ndipo mzimu woyera umatibweresa ife muchiyanjano ichi limodzi ndi iye. Ndipo ife sitimayendaso motsatira zinthu za mdziko, koma ife timayenda mu mzimu.
Quicken the word came to us. He died in my stead, I made alive. Here I am who was once dead in sin and trespass, been made alive.
Tinavulumizitsidwa mawu anadza kwa ife, iye anafa m'malo mwanga, ine ndapangidwa kukhala wamoyo. Ndine pano yemwe nthawi ina ndinali wakufa mu tchimo ndi zolakwa, ndapangidwa wamoyo.
All my desires is to serve him, all my love is to him, all my walks want to be in his name, that wherever I go, whatever I do, I glorify him.
Zokumba zanga zonse ndikuti ndizimutumikira iye. Chikondi changa chonse chili kwa iye. Maendedwe anga onse ndikufuna kuti akhale mu dzina lake. Kulikonse kumene ine ndipita, chilichonse chomwe ine ndichita, ine ndikumulemekezetsa iye.
If I'm hunting, if I'm fishing, if I'm playing ball, if I'm whatever I'm doing, I must be Christ in me in such a life that'll make man long to be that way. Amen. Not paddling, backbiting, and fussing about your churches. You get it?
Ngati ine ndikusaka, ngati ine ndikusodza, ngati ine ndikusewera mpira, ndi chilichonse chomwe ine ndikuchita, ine ndiyenera ndikhale Khristu ali mwa ine mu moyo oterowo, womwe ungawapangisa amuna kukhumba kuti akhale mwa njira imeneyo, osati kulongolola, kuchita misete ndi kukangana pa za mipingo yanu. Inu mukumvesa izo?
By one Spirit we are baptized into that body, and when I see the blood, I'll pass over you. Listen, let's read just a little further here, please.
Mwanzimu mozi, ife timabatizidwa kulowa muthupi limenelo, ndipo pamene ine ndiwona magazi, ine ndizidusa pa inu. Mvetserani, tiye ndiwelenge mopitiriza pang'ono apa, chonde.
What could never make the come around to perfect? For, second verse of the 10th chapter, for then they would not have ceased to be offered.
Chomwe sichikanati chimupange obwera koyo kukhala wangwiro, pakuti ndime ya 2 mutu wa 10, pakuti ndiye izo sichikanati zisitsidwe kuperekedwa nsembe.
If that can make the person perfect, and God requires perfection, if keeping the laws, if doing all the commandments would make you perfect, then there's no need of having anything else. You're already made perfect.
Ngati izo zikanakoza kumupangisa munthu kukhala wangwiro, ndipo Mulungu akufuna ungwiro, ngati kusunga malamulo, ngati kuchita malamulo onsewo, zingakupangeni inu kukhala wangwiro, ndiye palibe chifukwa chokhalira ndi china chilichonsenso. Inu munapangidwa kale angwiro.
Because when you're perfect, you're eternal. Because God's the only one that's eternal, and God's the only one perfect, and the only way you can be eternal is become part of God.
Chifukwa pamene inu muli wangwiro ndinu wamuyaya, chifukwa Mulungu ali mmodzi yekha yemwe ali wamuyaya. Ndipo ngati Mulungu ali mmodzi yekha wangwiro, ndipo njira yokha yomwe inu mungenakhoza kukhalira wamuyaya ndi kukhala gawo la Mulungu.
Once purged should have no more conscience of sin. What? The worshiper once purged, you have no more conscience. If you write the translation, it's desire. The worshiper once purged has no more desire of sin. If the worshiper was once purged,
akatsukidwa kamozi ayenera kukhala wopandanso chikumbu mtima cha tchimo. Chiyani? Wopembeza akatsukidwa kamozi samakhalanso ndi chikumbu mtima. Ngati inu mukulemba kumasulira kwa icho ndi chikhumbo. Wopembeza akatsukidwa kamozi samakhalanso ndi chikhumbo cha tchimo. Ngati wopembeza anali atatsukidwa kamozi.
You go up now and say, oh, hallelujah, I got saved last night, but bless God, she made me backslide, hallelujah, someday I'll get saved again.
Inu mukamapitapo tsopano ndi kumati, oh, hallelujah, ine ndinapulumusidwa usiku watha, koma chabwino Mulungu adalisike mkaziyu, wandipangisa ine kubwelera mbuyo. Hallelujah, siku lina ine, ndidzapulumusidwa kachiwiri.
You poor, untrained, illiterate. That's not the way it is. The worshiper once purged has no more conscience of sin. The Bible said, listen, as we read on just a minute.
Iwe mbuli yosauka yosapunzitsidwa. Umosimo mwezo ziriri. Wapembeza. Akatsukidwa kamozi. Sama kalanso ndi chikumbu mtima cha tchimo. Bible linatero. Vesilani pamene ife tikuwerenga mopitilira miniti yokha.
But in those sacrifices, remember, against sin yearly. Now we're going to drop down to hit above, the 8th verse to save time where I want to get to.
Koma munsembe izo, monga anka kumbukira chimo pachaka. Sobano ife, tikuti titsikile musi. Kuti tikakuze chapa ndime ya 8. Kuti tusunge ndawi. Ndikumene ine, ndikufuna kufika ako.
But then when he said sacrifice and offerings and burnt offerings for sin, thou wouldest not. Neither has our pleasure therein, which are offered by the law.
Pamwambapo ndiye pamene iye anati, nsembe ndizopereka zopsereza za chimo inu simumazifuna. Ngakhalenso kuti inu mumakondweresedwa nazo zimene zinkaperekedwa mwalamulo.
9th verse, then said he, lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the... taketh away the first, the law, that he may establish the second.
Ndime ya 9. Ndiye iye anati, taonani ine ndikubwera kudzachita chifuniro chanu, o Mulungu. Iye akuchotsapo choyamba lamulo, kuti iye akoze kukhazikitsa chachiwiricho.
Wish we had time to stay on that. As long as you're a Presbyterian or a Pentecostal or a Baptist or Methodist, he can never do nothing with you. He has to take that all away first. So he can establish the second.
Ndikukumba ife tikanakhala ndi nthawi kuti tikhale pa izo. Utali wonse womwe inu muli wa Chipresbyteria, kapena wa Chipentekosite, kapena wa Chibaptist, kapena wa Chimethodist, iye sangakhoze kuchita nanu kanthu. Iye ayenera kuti achotsemo zonsezo poyamba mukona. Chotero iye akhoze kukhazikitsa chachiwiricho.
Long as you say, well, I'm a Methodist. I'm nothing against Methodist or Baptist or Pentecostal. But brother, that don't spell it. You've got to go on to perfection. That's into Christ.
Utali wonse inu mukuti chabwino ine ndine wa Methodist. Ndilibe kanthu kotsutsana ndi Achimethodist, kapena Achibaptist, kapena Achipentecost. Koma mbale, izo si zinena za icho. Inu muyenera kuti mupitirire mpaka kuungwiro. Umo ndi mwa Khristu.
Watch this now just a minute. By the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Huh? Let's just read just a little further and hold that. Let soak in while we're reading. Once far off.
Penyani zisopano minute yoka. Mwaomwe ife timayeresedwa kudzera mukupereka nsembe kwa thupi la Yesu Khristu kamozi kwa zonse. Tieni tingowerenga mopitirira pang'ono pokha. Ndipo gwirani apo. Mulole izo zilowerere nkati pamene ife tikuwerenga. Kamozi kwa zonse.
And every priest standing daily ministering to all offering oft time the same sacrifice which can never take away sin. But this man, are you ready? You got your best open now so it won't dodge, it'll go right to the heart.
Ndipo wansembe aliyense pakuima tsiku ndi tsiku akutumikira kupereka nthawi zonse nsembe yomweyo imene singakhoze konse kuchosa tchimo. Koma munthu uyu, kodi inu mwakonzeka? Muli ndi chikhotho chanu mutachimasula tsopano kotero kuti izo zisazembe, izo zipite mpaka mu mtima momwe.
But this man, what man? Not the Pope of Rome. Not the bishop of the Methodist Church or any other church, but this man, Christ, after he had offered one sacrifice for sin, forever set down at the right hand of God, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool.
Koma munthu uyu, munthu uti, osati baba wa ku Roma, osati bishop wa mpingo wa Methodist kapena mpingo wina uliwonse. Koma munthu uyu Khristu adatha kupereka nsembe imozi ya tchimo kwa nthawi zonse, anakhala pansi pa dzanja la manja la Mulungu kuchokera apa mpakana akuyembekezera kufikira adani ake apangidwe choponderapo phazi lake.
Watch, here she comes. For by one offer, he has perfected. He has perfected until the next revival. What did I say? He has perfected forever. Amen. Them that are sanctified. Amen. Do you get it? Let us go on to perfection.
Benyani, apa iya kubwera. Pakuti mwa kupereka kumodzi, iye watipanga ANGWERO. Iye watipanga angwiro. Mpaka chitsimuso chotsatira. Kodi apo ati chiyani? Iye wawapanga angwiro kwa nthawi zonse, iwo omwe ayeretsedwa. Kodi inu mukumvesa izo? Tieni ife tipite mpaka ku ungwiro.
Now you holiness people say, oh yeah, we believe in holiness, hallelujah. We believe in sanctification, but you're taking your own. You just quit this and quit that. You know, you shouldn't do it.
Tsopano inu anthu achiyelo mumati, oh yeah, ife timakhulupirira muchiyelo, hallelujah. Ife timakhulupirira mukuyeretsedwa. Koma inu mukutenga zanu. Inu mumangosiya izi ndi kusiya izo. Inu mukudziwa kuti inu simukuyenera kuti muzichita izo.
Unless Christ has opened the door and quickened it to your heart and you become a place where sin is dead and desire, it's all gone. Then he taketh away your own self-righteousness. He may establish himself in you. Amen. And it's Christ, the Son of God, in you. The hope of glory.
Amen.
Kupatula ngati Khristu watsegula chiseko ndi kufulumizitsira izo kwa mtima wanu, ndipo inu mwakhala malo omwe tchimo lili lakufa ndi chikhumbo zonsezo zitapita, ndiye iye amachotsapo chilungamo chanu chanucho kuti iye akhoze kudzikhazikisa yekha mwa inu. Ndipo uyo ndi Khristu mwana wa Mulungu mwa inu, chiyembekezo cha ulemerero.
Let us go on to perfection. How can we be perfect? Through the death of Christ, not through joining church, not through our good works, what we do, that's all right.
Tieni ife tipite mpaka ku ungwiro. Kodi ife tingakhale bwanji angwiro? Kupyolera mu imfa ya Khristu, osati kupyolera mu kujoina mpingo, osati kupyolera mu ntchito zathu zabwino zomwe ife timachita, izo zonse ndi zabwino.
Not because we were baptized this way or that way, not because that we've been healed by laying on of hands, not because of any of these other things, we believe in the death, burial, and resurrection.
Osati chifukwa ife tinabatizidwa mwanjira iyi kapena mwanjira iyo. Osati chifukwa ife tinachirisidwa posanjikidwa manja. Osati chifukwa cha zinthu zina izi, ife timakhulupirira mu imfa kuyikidwa mmanda ndi chiukiziro.
Paul said, I could speak with tongue like man and angels. That's both the tongues that is understood in the tongues that cannot be understood. It has to be interpreted. I am nothing.
Paulo anati, ine ndikuza kuyangula ndi lilime longa la anthu ndi angelo. Ndiwo onse malilime, omwe amamvetsedwa ndi malilime, omwe sangakhoze kumvetsedwa. Ayenera kuti atanthauziridwe. Ine sindili kanthu.
Though I have the gift of knowledge and understand all the wisdom of God, can explain the Bible from fire together, I am nothing.
Ngakhale ine ndikhale nayo mphaso ya chidziwitso ndikumamvesa nzeru yonse ya Mulungu kukhoza kumalifotokoza Baibulo kuchokera kulimangiriza ilo pali mmodzi ine sindili kanthu.
Don't do much good go to school then, does it? To learn the Bible.
Sizimachita ubwino wochuluka kupita ku sukulu ndiye sichoncho kuliphunzira Baibulo.
Though I have faith that I can move mountains. Healing campaigns don't mean very much then, does it? I'm nothing.
Ngakhale ine ndikhale ndi chikhulupiriro kuti ine ndizikhoza kumasuntha mapiri. Misonkhano ya machiriso siitanthauza mochuluka kwambiri ndiye. Sichoncho iyo. Ine sindili kanthu.
Though I give my body to be burned as a sacrifice. Boy, they say that man's religious, but he's nothing, Paul said. Never become nothing.
Ngakhale ine ndipeleke thupi langa kuti aliwotche ngati nsembe. Oh, iwo angati munthu ameneyo ndi wachipembezo. Koma iye si kanthu, Paulo anatero, simunakhale kanthu konse.
For where there's tongues, they shall cease. Where's prophecies, it shall fail. Where there's all these other things, will fail. But when that which is perfect is come, that which is in part will be done away with.
Pakuti, pamene pali malilime, iwo adzaleka. Pamene pali maoneneli, iwo adzalephera. Pamene pali zinthu zina zonse izi, izo zidzalephera. Koma pamene icho chomwe chili changwiro chidzabwera. Chomwe chili chamdela mdela chidzathesedwa.
See, that perfect, what is perfect? Love. What is love? God. Let us lay aside all these little dead works and artists and go on to perfection.
Mukuona changwiro icho. Kodi changwiro ndi chiyani? Chikondi. Chikondi ndi chiyani? Mulungu. Tieni ife tiike pambali ntchito zonse zazing'ono zakufa izi ndi malangizo. Ndipo tipite mpaka ku ungwiro.
You see it? We're perfected through Christ. How do we get into it? By Holy Spirit baptism. What happens? You pass from death unto life.
Inu mukuziona izo? Ife timakhala ngwiro kupyolera mwa Khristu. Kodi ife timalowa bwanji mwa iwo mwa ubatizo wa mzimu woyera. Chabwino, chimachitika ndi chiyani? Inu mumadusa kuchokera ku imfa kupita ku moyo.
Well, do I shake, jump? You won't have to do nothing. You've already done it. God brought you from death unto life in your life. Then your fruits of your life show it.
Chabwino, kodi ine ndizikweleze ndilumbe? Pochita izo. Inu simukusowa kuti muchite chilichonse. Inu mwachita kale izo. Mulungu wakubweretsa ninu kuchokera ku imfa kudzafika ku moyo. Ndipo ndinu wa moyo. Ndiye zipaso zanu za moyo wanu zikusonyeza izo.
A lot of you Methodists and Nazarenes shouted this as hard as you could shout. Steal corn out of a man's patch. That's right. Do everything it could be.
Ambiri ya inu achi Methodist ndi ya Nazarene. Muna fula molimba basi momwe inu mwena tela kufula. Mkumaba jimanga munda wa mundu. Ndiko kulondola. Kuchita chili chonse chomwe inu mwena koza.
A lot of you Pentecostals spoke in tongues like pouring peas on a cowhide. Sure. Went right out and run away with the next man's wife. Done all kinds of things. That's not it, brother.
Ochuluka inu achi Pentecostite. Muna yangula mumalirime. Ngati kutsanulira na ndolo pa chikopa cha ng'ombe. Zedi, munatuluka kunja komwe ndipo munathawira kwina ndi mkazi wa mwamuna wina. Munakachita mitundu yonse ya zinthu. Izo sindizo ai mbale.
Don't try to have any sensation, anything to take the place of the Holy Spirit. When the new birth has come, you are changed. You don't have to do anything to prove it. Your life proves it. As you walk.
Musati muyesele kuti mukhale ndi kumverela kulikonse kapena chilichonse choti chitenge malo a mzimu woyera. pamene kubadwa kwa sopano kubwera, inu mumasinthidwa. Inu simumasowa kuti muchite china chake kuti mutsimikizire izo. Moyo wanu umasimikizira izo. Pamene inu mukuyenda.
Your love, peace, long suffering, gentleness, meekness, patience. That's what you are. And the whole world sees the reflection of Jesus Christ in you.
Chikondi chanu ntendere kupirira kuleza kufasa chipiriro ndizo zomwe inu muli ndipo dziko lonse limaona chinyezimiriso cha Yesu Khristu mwa inu.
Now, speaking in tongues, shouting, that's just attributes that follow this kind of a life. And you can take impersonate those attributes and never have that life. We see it.
Tsopano, kuyangula mu malilime kufula mmenemo izo ndizo satira chabe zomwe zimatsatira moyo wa mtundu. Ndipo inu mukoza kutenga kusanzira zotsatira izo ndi kusakhala nawo konse moyo umenewo. Ife timaziona izo.
How many knows that's true? Certainly you do. Why you see it all around you?
Ndi angari akudziwa kuti izo nzona. Ndithudi inu mukudziwa. Ndithudi, monati inu mukudziwa, mai, inu mumaziona izo konse mozungulira inu.
So there's nothing you say that's the evidence of the Holy Ghost, unless it's your life that you live. Now if you want to speak with tongues, that's perfectly all right if you live the life to back it up. That's right.
Chotero, palibe kanthu komwe inu mungathe kunena kuti ndi umboni wa mzimu woyera, kupatula utakhala moyo umene inu mukukhala. Tsopano ngati inu mukufuna kuti muyankhule ndi malilime, izo ndi zabwino mwangwiro ngati inu mukukhala moyo woyikira izo kumbuyo ndiko kulondola.
And if you want to shout, fine, that's good. I shout too. Get so happy sometimes that can't hardly wear a pair of shoes. I like to jump out of them. And that's wonderful. I believe it.
Ndiko ngati inu mukufuna kuti mufule zabwino, izo ndi zabwino, ine ndimafula nanenso. Ndimafika posangalala kwambiri nthawi zina ine ndimalephera kuvala nsapato. Ine ndimakhala ngati ndilumbepo. Ndipo izo ndizodabwisa. Ine ndimakhulupirira izo.
I've seen visions and the sick healed and the dead raised. When they're laying out there and the doctors walk away and say they're finished and gone, lay there a couple of hours and the Holy Spirit come right down and show a vision, go down there and raise that person up.
Ine ndaonapo masomhenya. Ndiodwala akuchizidwa. Akufa nkuuka. Pamene iwo amagona kunja uko. Ndipo madotolo nkuchoka hapo ndikuti iwo atha ndipo apita. Atagona pamenepo maora angapo. Ndipo mzimu woyera nkubwera hapo pomwe. Ndikusonyeza masomhenya. Kupita uko ndikukamutsapo munthu ameneyo.
I've seen those who are deaf, dumb, and blind, and crippled walk. That doesn't have just attributes.
Ine ndawaona po, iwo mwali ogonda, osayankhula ndi akhungu ndi olumala, akuyenda. Izo sindizo, izo ndizo satira chabe.
Brother, long time ago, before the world was ever had a foundation to it, God, through His eternal grace, He looked down and by foreknowledge, He's seen you and I.
Mbale, nthawi ina kale, dziko lisanakhale konse ndi maziko kwa ilo. Mulungu kupyolera muchisomo chake chamuyaya, iye anayangana pansi. Ndipo mwakudziwiratu, iye anakuonani inu ndi ine.
He knew what age we'd live in. He knew what we would be. Therefore, by election, He chose us before the foundation of the world to be with Him without spot.
Iye anadziwa mbado mene ife tikanadzakhalamo. Iye ankadziwa chomwe ife tikanadzakhala tiri. Chotero mwakusankha, Iye anatisankha ife asanayikidwe maziko a dziko kuti tidzakhale ndi Iye opanda banga.
Now, if He chose us before the foundation of the world to be in Him without spot, and we're born all spotted and nothing can cleanse us, how are we going to be at that spot?
Tsopano, ngati Iye anatisankha ife asanayikidwe maziko a dziko kuti tidzakhale mwa Iye opanda banga. Ndipo ife tinabadwa yense wa mabanga. Ndipo palibe kalikonse kangathe, palibe komwe kangatiyeretse ife. Ife tidzakhala bwanji opanda, ife tikhala bwanji opanda banga.
He sent His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not have an end of life, but have eternal life. Should never perish, but have eternal life.
Iye anamutumiza mwana wake yekha wobalidwa kuti aliyense yemwe angakhulupirire mwa iye asadzakhale ndi mapeto a moyo koma adzakhale nawo moyo wamuyaya, asadzawonongeke konse koma adzakhale nawo moyo wamuyaya.
Then when we come into him by faith through grace are we saved by the Holy Spirit calling to us. Before there was a body on this earth, your bodies were laying here. It's made out of calcium, potash, moisture, cosmic light, and petroleums, and so forth. 16 elements.
Ndiye pamene ife tibwera kwa iye mwachikhulupiriro kupyolera mchisomo ife timapulumutsidwa mwanzimu woyera ukuitana kwa ife. Pasanakhale konse thupi pa dziko lino, matupi anu anali ali kuno. Iwo anapangidwa ndi kashamu, potashi, chinyezi, kuwala kwa dziko, mafuta, ndi zina zotero, zipangizo 16.
And the Holy Spirit began to brood over the earth, wooing. And as it then, first thing you know up, come a little Easter flower. Then he brewed out some grass and some birds, and after a while a man come forth.
Ndipo mzimu woyera unayamba kufungatira pa dziko lapansi, kukopa. Ndipo pamene iwo unatero, chinthu choyamba inu mukudziwa, panatulukira duwa laling'ono la Easter. Ndiye iye anafungatirapo udzu wina ndi mbalame zina, ndipo patapita kanthawi munthu anatulukirapo.
I never made a woman out of the dust of the earth. She's always a man to begin with. The man and woman are one. So he took from the side of Adam a rib and made a woman a helpmate to him. And then sin came in.
Tsopano, iye sanamupange konse mkazi kuchokera mu fumbi la dziko lapansi. Iye analikale mwamuna pakuyamba pomwe. Mwamuna ndi mkazi ali mmodzi. Chotero iye anatenga kuchokera kumbali ya Adamu ndithi. Ndipo anapanga mkazi wothandizira kwa iye, ndiyeno tchimo linabwera umo.
Then after sin came in, God will not be defeated no matter what takes place. He'll never be defeated. Then women begin to bring man on the earth, and God, through eternal grace, seen who would be saved, and he called you.
Ndiye tchimo linabwera umo, ndipo Mulungu sadzagonjesedwa. Zilibe kanthu zomwe zingachitike. Iye sadzagonjesedwa konse. Kena kwa akazi anayamba kubala anthu pa dziko lapansi. Ndipo Mulungu kudzera muchisomo cha muyaya anaona yemwe akanati adzapulumusidwe. Ndipo iye anakuitana inu.
No man can come to me except my Father calls him first. Not him that willeth or him that runneth, but God that showeth mercy.
Palibe munthu anga adze kwa ine kupatula Atate anga atamuitana iye poyamba. Osati iye amene afuna kapena iye amene atamanga koma Mulungu yemwe amasonyeza chifundo.
You say, well, I sought God. No, you never. God sought you. That's why it was in the beginning. It wasn't Adam saying, oh, Father, I've sinned. Where are you?
Inu mukuti chabwino ine ndinamufunafuna Mulungu. Ine ndinamufunafuna Mulungu. Ayi, inu simunatero. Mulungu anakufunafunani inu. Ndi momwe izo zinalili pachiyambi. Sana li Adamu akuti, oh atate, ine ndachimwa, kodi inu mulikuti.
His father said, oh Adam, where are you? That's the nature of man, that's the strain of man, that's what he's made of.
Izo anali Atate akuti, oh Adamu, iwe ulikuti, icho ndi chikhalidwe cha munthu, uwo ndi mtundu wa munthu, ndi momwe iye anapangidwira.
And no man can come to me except the Father draws him, and all that the Father gives me, hallelujah, all that come I'll give him eternal life and I'll raise him up at the last day.
Ndipo palibe munthu anga adze kwa ine kupatula Atate atamukoka iye. Ndipo onse omwe Atate anandipatsa ine, hallelujah, onse omwe abwela, ine ndidzawapasa iwo moyo wamuyaya, ndipo ndidzamutsa iye pa tsiku lotsiriza.
What a blessed promise of a God of heaven where we get to tonight, where he swore by himself there's none greater. You take an oath by someone greater than you. There's no one greater, so God took an oath through himself.
Lodalalakelo, lonjezo, lodalalakelo, la Mulungu wakumwamba. Poma ife titi tifikepo sikuno. Kuti iye analumbila pa yeyeka. Palibe wina wankulupo. Iwe umalumbila pa wina wankulu kuposa iwe. Palibe wina wankulu chotelo Mulungu anatenga lumbililo kwa iye mwini.
We're getting into it, how he did it and when he did it. and talking all to himself that he would raise us up and make us his own heritage.
Ife tikufika mwizo. Mumwe iye anachitira izo ndi pamene iye anachitira izo. Ndipo anatenga lumbiriro kwa iye mwini. Kuti iye akanadzatizusa ife apo ndi kutipanga ife chuma chake chomwe.
Oh, how perfect and solid we can stand this morning. How you can look at death staring you right in the face, you can say like Paul, death, where is your sting? Grave, where is your victory? But thanks be to God who gives us a victory through our Lord Jesus Christ. There you are.
Oh, ungwiro wake ndi kulimba komwe ife tinga imepo mawa uno. Momwe inu munga yanganire ngati imfa ikuyangana pa inu munghope momwe. Inu mukoza kunena monga Paulo. Imfa ili kuti mbola yako. Manda chikonjeso chako chili kuti. Koma mathokozo akhale kwa Mulungu. Yemwe uli basa ife chigonjeso kupyolera mwa Ambuye watu Yesu Khristu. Ndinu apo.
Oh, you did so and so. I know it, but I'm covered by his blood. Hallelujah.
Banj! Oh, inu munachita zakuti nzakuti. Ine ndikudziwa izo. Koma ine ndapimbidwa ni magazi yake. Hallelujah.
By one spirit, we were all baptized into one body. You Methodist, Baptist, Presbyterians, whatever you are. We were baptized into one body. We have fellowship and we're citizens of the kingdom of God. Amen. Professing that we are not of this world.
Mwanzi mumozi, ife tose tinabatizidwira muthupi limodzi. Inu a Methodist, a Baptist, a Presbyterian, chili chonse chomwe inu muli. Ife tinabatizidwira muthupi limodzi. Ife tili nacho chiyanjano. Ndipo ndife mbadwa za ufumu wa Mulungu. Tikudzinenera kuti ife sitili a mdziko lino.
Daddy, this little girl did so and so, and they did so and so. We went out the house and they did so and so. I said, so why don't we do that?
Nsungwana wanga wangona anabwera tsiku lina anati, adadi, nsungwana wangona huyu, wachita zakuti nzakuti. Ndipo iwo anachita zakuti nzakuti. Ife tinapita kunyumbako, iwo anachita zakuti nzakuti. Ine ndinati, anati, chifukwa chiyani ife, sitimachita zimenezo.
I said, honey, we are not of that world. They live in a world to themselves. So don't we all walk on the same ground? I said, of the world, honey. We're not of them people.
Ine ndinati, woko ndedwa, ife sitili a mdziko limenelo. Iwo amakhala mudziko kwa iwo wenu. Anati, kodi ife sitimayenda pa nthaka yomweyi? Ine ndinati, a mdziko woko ndedwa. Ife sitili a anthu amenewo.
The Bible said, come out of them. Be separated, saith God. See, you're not of that. And when that new nature comes into you, you don't have to be pulled out. You don't want to go back like Lot's wife. You're just born out of it. And you're in another dimension. And that looks trashy to you.
Bible linati, tulukani kwa iwo. Kalani inu olegani tzidwa. Atelo Mulungu mugona. Inu simuli alimenelo. Ndieno pamene chikhalidwe cha sopano icho chibwera mwa inu. Inu simumaswa kuti muzikokedwa. Inu simumafuna kuti mubwelele mbuyo monga mkazi wa Loti. Inu mwangobadwa kuchokera mwa ilo. Ndipo inu mulimu delalina. Ndipo izo zikuoneka zanyansi kwa inu.
And this is a great fabulous America that we live in has become one big chaos of it. Everything is lust and women the way they're dressing, the man the way they're acting, and the things they're doing, and then call themselves Christians.
Ndipo uyu, America wankulu, wopambana uyu yemwe ife tili kukhalamo, wasanduka chisokonezo chimozi cha chikulu cha izo. Chilichonse chili kukumbira ndi akazi, ndipo akazi momwe iwo akuvalira, amuna momwe iwo akuchitira. Ndi zinthu zomwe iwo akuchita ndiyeno nkumadzitcha okha a Khristu.
For instance, this Elvis Presley going joining the Pentecostal church now. Of course, that's where Judas got 30 pieces of silver. Elvis got a fleet of Cadillacs and a few million dollars for selling his birthrights.
Mwachitsanzo, Elvis Presley uyu wapita ndi kukajoina mpingo wachipentekosite sopano. Zona. Ndikomwe Yudasi analandila ziduswa 33 za siliva. Elvis alindi mdandanda wa Cadillac. Ndi madola mamiliona angapo pakugulisa ufulu wa kubadwa nao wake.
Arthur Godfrey, look at that. Look over here, Jimmy Osborne in Louisville. out there, that old boogie-woogie rock and roll old Tommy Rotten filth, and on Sunday morning take the Bible and stand on the platform and preach. What a disgrace.
Arthur Godfrey, tayanganani pa izo. Tayanganani kuno pa Jimmy Osborne mu Louisville. Kunja uko ndi boogie-woogie wagale, rock and roll. Zamimba zovunda zakale ndi nyasi. Ndipo la Mulungu mawa nkutenga Baibulo ndi kuima pa nsanja ndi kumalalikira chamanyazi chakecho.
No one of the Bible said every table's full of vomit. While we're living in a terrible age, and people say, oh, they're very religious. Oh, said, don't you know that the devil is religious?
Palibe zodabwisa Baibulo linati gome lililonse la zazani masanzi. Pakuti ife tikukhala mu tsiku lopsa. Ndipo anthu amati, oiwo ndi achipembezo kwambiri. Oh, kodi inu simukudziwa kuti mdielekezi ndi wachipembezo?
Don't you know that Cain was just as religious as Abel was? But he didn't have the revelation. That's it. He didn't have the revelation.
Kodi inu simukudziwa kuti Kaini anali wachipembezo basi monga Abele analiri? Koma iye analibe vumbuluso. Ndizimenezo, iye analibe vumbuluso.
Yeah, we all go to church, but there's some's got life. That's one's got the revelation of Jesus Christ in their heart. Not by shaking, jumping, not by cajoling church, but the revelation God has revealed him.
Eya, ife tonse timapita kumpingo koma alipo ena omwe ali na omoyo. Ndi omwe ali na alo vumbuluso la Yesu Kristu muntima mwao. Osati pakugwira na chanza, pakulumba, osati pojowina mpingo, koma vumbuluso, Mulungu wa mulu la iye.
Look what said, who does man say I the son of man am? Some said you're a prophet, and some say you're Elias, and some said, but who do you say? Peter said, thou art the Christ, the son of the living God. That wasn't from his lips.
Tayanganani zoma na nena. Kodi anthu amati ine, mwana wa munthu ndi ndani. Ena amati ndinu mneneri. Ndipo ena amati ndinu Elia. Ndipo ena anati koma inu mukuti ndi ndani? Petro anati ndinu Kristu mwana wa Mulungu wa moyo. Izo sizinali zochokera pa milomo yake.
He said, blessed art thou, Simon, the son of Jonas, for flesh and blood never revealed this. You never learned this in some ethics of the Bible or some theological seminary.
Iye anati wodala ndiwe Simoni mwana wa Yonasi. Pakuti thupi ndi magazi sizinakuululire iwe izi. Iwe sunaziphunzire izi kwina zongoganizira zina za Baibulo kapena theology ina ya ku seminari.
Blessed are ye, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed it. And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it.
Wodala uli iwe, pakuti thupi ndi magazi sizinakuululire iwe izi, koma Atate wanga omwe ali kumwamba aulula izo. Ndipo pa thandwe iri ine ndizamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzawulaka potsutsana ndi iwo.
If you're a Christian this morning because you belong to church, you're lost. If you're a Christian because you pass from death into life, you're free from judgment in the Christ, you're becoming into perfection all the time. God cannot see one thing.
Ngati muli mkhristu mmawa uno, chifukwa ndinu amumpingo, inu mwatayika. Ngati muli mkhristu, chifukwa inu mwadusa kuchokera ku imfa, mwapita ku moyo, ndinu mfulu kwa chiweruzo. Mwalowa mwa Khristu, inu mubwera mu ngwiro nthawi zonse, Mulungu sangakhoze kuona chinthu chimodzi.
You say, well, will I ever make a mistake? Sure, but you don't do it willfully. Now we're getting into that just in a few minutes. For he that sins willfully, after he receives the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. We get into that tonight because it's a little too late now.
Inu mukuti chabwino. Kodi ine ndizilakwisa konse zedi koma inu simumachita izo mwadala. So mwana ife tifika muzimenezo mu maminiti pang'ono okha. Pakuti iye amene amachimwa mwadala atalandira kale chidziwiso cha choonadi. Sipa makhalanso nsembe ya kwa tchimulo. Ife tifika muzimenezo usikuno. Chifukwa tachedwa pang'ono tsopano.
Let's read just a couple more verses of this so we can feel better about getting down a little more. All right. Well, we start writing on that tonight, the fourth verse.
Tieni tiwerenge ndimenzi ngapo zokhaza izi. Kuti ife tikoze kumvelera bwinoko pofika pansi mochulukira pang'ono. Chabwino. Chabwino. Ife tiambila kumene pa zimenezo sikuno. Ndimeya folo.
Listen to this. For it is impossible for those who were once enlightened and made and have been and have tasted of the power of the heavenly gifts and were made partakers of the Holy Ghost and tasted the good word of God and the power of the world to come, if they shall fall away to renew themselves into repentance. Amen. And we take that into Hebrews 10 and back and forth to show what this is.
Mbeselani kwa izi, pakuti ndikosa teka kwa iwomwe anaunikiridwa hapo kamozi, ndipo anapangidwa, ndipo akala, ndipo analawapo za mbambu mbaso za kumamba, ndipo anapangidwa kukala otenga na ombali ndi nzimoela. Ndipo analawa mawapu ino wa mulungu ndi mbambu ya dziko likuza. Ngati iwanga da gwele kwina kuti adzikonzere iweweni kukulapa. Mugona, ndipo tizitengela izo ku Ahebri 10. Ndipo mbuyo ndi msogolo kuti tisonyeze chomwe izi ziri.
Friends, let us go on to perfection. We're without excuse today. We have no excuse at all. The God of heaven has appeared in these last days and is doing the very same things that he did than when he was here before, when he's on earth.
Anzanga, tieni ife tipite mpaka kuungwiro. Ife tiri, ife sitiri, ife tiribe cho wiringula lero. Ife tiribe cho wiringula konse. Mulungu wakumwamba waonekela mutsiku lotsiriza lino. Ndipo akuchita zinthu zomwezo zimene iye ankazichita apo. Pamene iye anali kuno kalelo, pamene iye anali pa dziko lapansi.
He's proved, as we're coming through this Bible, and you class know this, that we have taken miracle by miracle, and sign by sign, and wonder by wonder, that he did with the children in the wilderness, the things and signs that he did, the things that he done when he was here on earth manifest in the flesh, and the very same things are taking place today, right here among us.
Iye watsimikizira. Pamene ife tikubwela kudusa mu Bible iri, ndipo inu galasi, mukudziwa izi, kuri ife tatenga chozizwisa mwachozizwisa ndi chizindikiro mwachizindikiro mwachodabwisa ndi chodabwisa zomwe iye ankachita ndi wana muchipululu zinthu ndi zizindikiro zomwe iye ankachita zinthu zomwe iye ankachita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi akuonetseredwa mutupi ndipo zinthu izo zomwe zikuchitika lero pomwe pano pakati pathu.
Here's a word to vindicate it. Here's the thing to say it's right, to make it right. Here's the Spirit of God to do the same thing. So we're without an excuse. Let us pray.
Mawu ali pano kuti atsimikizire izo. Pano pali chinthu choti chinene kuti ndizolondola. Kuti achipange icho kukhala cholondola. Pano pali mzimu wa Mulungu woti usichita chinthu chomwecho chotero ife tili opanda chowiringula. Tieni ife tipemphere.
Heavenly Father, seeing that we are compassed about by such a great cloud of witnesses, let us lay aside every word, everything, every wrong, every evil word, every bad spoken word, every thought, and let us run with patience the race that's set before us. Looking to the author and finisher of our faith, the Lord Jesus Christ.
Atate akumwamba, pona kuti ife tazunguliridwa mbalimu ndi unyinji waukulu chotero wamboni. Tiloleni ife tiike kumbali mawu aliwonse chilichonse. Cholakwika chilichonse, mawu oyipa aliwonse, mawu olangulidwa moyipa aliwonse, linga lilonse. Ndipo tiloleni ife titamange ndi chipiriro liwiro lomwe laikidwa patsogolo pathu kuyang'ana kwa woyambitsa ndi wotsirizitsa wa chikhulupiriro chathu Ambuye Yesu Khristu.
Oh, blessed be his most matchless and holy name. How that he came to earth to redeem fallen man and to bring them back into the fellowship of the Lord God. And we thank thee for this.
Oh, lidalitsike zina lake loyela, losafanizitsidwalo. Momwe iye anadzera kudziko lapansi, kuti adzawaombole anthu okugwa, ndi kuwabweretsanso iwo kuchiyanjano cha Ambuye Mulungu. Ndipo ife tikukuthokozani inu pa izi.
And now, by his grace, We never chose him, but he chose us. He said, you have not chosen me, but I chose you. When? Before the foundation of the world.
Ndipotsopano mwachisomo chake, ife sitinamusankhe konse iye. Koma iye anatisankha ife. Iye anati, inu simunandisankhe ine. Koma ine ndinakusankhani inu. Liti, asanayikidwe maziko a dziko.
And dear God, if there be some sitting here this morning, maybe who's put this off for years and years, but constantly there's a little knocking at the heart.
Ndipo wokondedwa Mulungu, ngati alipo ena omwe akhala pano mmawa uno, mwina mwake omwe amazika kumbali izi kwa zaka ndi zaka, koma mowirikiza pali kugogoda kwa kung'ono pa mtima wawo.
Maybe they join church thinking, well, it'll be all right. Father, sure, the scriptures has explained it this morning, that you cannot hide behind a church and be righteous. Neither can you be good, not lie and steal and do anything bad and still be righteous.
Mwina mwake iwo anajoina mpingo kuganiza chabwino izo zikhalabwino. Atate zedi malemba afotokoza izo mawa uno. Kuti iwe sungakhoze kubisala kuseri kwa mpingo. Ndi kukhala wolungama. Ngakhalenso iwe sungakhale wabwino wosanama ndi wosaba ndi kumachita chilichonse moyipa. Ndipo nkukhalabe wolungama.
There's only one righteousness we have, not of our own, but His righteousness. He has perfected our salvation. Therefore, being in Him, God does not see our mistakes.
Alipo wolungama mmodzi yekha yemwe ife tili naye. Osati chaifeni koma chilungamo chake. Iye anachipangisa chipulumuso chathu kukhala changwiro. Chotero pokhala mwa iye Mulungu samaona zolakwisa zathu.
When we do anything wrong, there's a spirit in us screams out, oh Father, forgive me. Then God does not see it. And so we are brought into fellowship and grace with Him. Grant it, Lord, while we close this service in Christ's name. Amen.
Pamene ife tichita chilichonse cholakwika, pali mzimu mwa ife, umene umafuulira uko. O Atate, ndikhululukireni ine. Ndiye Mulungu samaziona izo. Ndizo ife timabweresedwa muchiyanjano ndi chisomo ndi iye. Perekaniza Ambuye. Pamene ife tikutseka msonkhano uwu mu dzina la Khristu. Amen.
Just for a moment. I'd like to ask you, no matter what you do, you're lost. Listen to this. Some time ago, I might have told it before. Here's a little experience happened to me.
Kwa mpindi yoka, ine ndikufuna ndikufunse ninu. Zilibe kanthu zomwe inu mungachite. Inu ndinu otayika mveselani kwa izi. Ndawi ina kalepo, ine mwina ndinazine napo izo kale. Ichi ndicho ndichitikira cha ching'ono chomwe china chitika kwa ine.
I was up at a Toledo High. I was in a revival and having a meeting down there, and so many people, they know the hotels is that, so they take me out into the country. And I stand out there at a little motel.
Ine ndinali huko ku Toledo, Ohio. Ine ndinali muchitsitsimuso. Ndipo ndinali ndi msonkhano kumusi huko ndi anthu ochuluka kwambiri. Iwo ankadziwa mahotelo komwe ine ndinali. Chotelo iwo ananditengela ine kumidzi. Ine ndi nkakhala kunja huko motelo ya ing'ono.
We've been eating at a little Dunkard restaurant. It was a wonderful place. The little ladies in there just as Christian and sainted looking as they could be, clean and real nice.
Ife tinali kudya mu malo odyera ang'ono achi Dunkard. Iwo anali malo odabwisa, madona ang'ono mmenemo, ooneka achi Khristu ndi oyera monga iwo akanakhalira, ankhondo ndipo abwino kwenikweni.
Sunday come, I got hungry. I'd been fasting a little, and I want to go across the street to another and order a little road there by a corner. And there's just a regular, common American place there to eat. Had a little place at cafe open all night.
Litafika la Mulungu, ine ndinamva njala, ine ndinali ndikusala pang'ono. Ndipo ine ndinafuna kuti ndiwoloke nseu kupita kwa ina, kukaitanitsa pang'ono. Nseu wang'ono apo pafupi ndi pangodya. Ndipo apo panali malo achizoloweza awamba, achimereka pamenepo, oti nkukadyamo, ang'ono, anali ndi malo ang'ono, malo a cafe, otsekulidwa usiku wonse.
When I walked in there on that Sunday, about 2 o'clock in the afternoon before going down to preach that afternoon, I was so gotten, I didn't know what to do.
Pamene ine ndinalowa mmenemo la mulunguilo, pafupi tu koloko madzulo, ndisanapite uko kuti ndikalalikire madzulo amenewo, ine ndinali nditapezeka kwambiri. Ine sindinadziwe choti ndichite.
I walked in, and the first thing I noticed was a young lady about 16, 18 years old, some papa's darling, some mother's darling, standing back there with a boy with her hands around her hips. A bunch of teenagers sitting at the counter.
Ine ndinalowa umo, ndipo chinthu choyamba chomwe ine ndinazindikira chinali dona wang'ono wapafupi usinkhu wa zaka 16, 18. Wokondedwa wina wa dad, wokondedwa wina wa amayi, atayima kumbuyo uko, ali ndi nyamata, ali ndi manja ake cha munchunu mwake, gulu la ammatini ali pa kauntala.
I heard a slot machine. I looked over here and there was a policeman standing there with his arm around a woman up around here, or waistline, playing a slot machine.
Ine ndinamva makina olowesa zinthu. Ndinayangana chapa, ndipo apo, panali wa polisi ataima pamenepo. Ali ndi manja ake atamugwira nkazi. Mwamba kuzungulira apa, mchiuno mwake, ndipo akusewera makina olowesa zinthu.
Now you know that gambling and slot machines illegal in Ohio. You Buckeye people here. And you know that's illegal. And here was a law playing a slot machine.
Tsopano inu mukudziwa kuti njuga ndi makina olowesa zinthu ndizoletsedwa mu Ohio. Inu anthu achibakaye kuno. Ndipo inu mukudziwa kuti izo ndizoletsedwa. Ndipo apa panali lamulo likusewera makina olowesa zinthu.
And a man of my age probably married a bunch of children, maybe a grandfather. A policeman, road patrol, playing a slot machine. There's that young, what's a teenage young, what's this done?
Ndipo bambo wa usinkhu wanga, mwina mwake wokwatira, gulu la wana, mwina mwake gogo wa mwamuna, wa polisi, wokwera nakalondera, akusewera makina olowesa zinthu. Apo panali wang'ono uyo, kodi wa usinkhu wa mmatini, ankachita chiyani, nchani ichi chimachitidwachi?
I stood there, nobody noticed me coming in. They was too busy, half of them drunk. So I watched, I heard somebody saying, well, do you think the rain will hurt the rhubarb?
Ine ndinayima pamenepo. Palibe aliyense anandizindikira ine ndikulowa umo. Iwo anali otanganidwa kwambiri, teka la iwo ataledzera. Kotero ine ndinapenya. Ine ndinamumva wina kuti chabwino. Kodi inu mukuganiza kuti mvula iwononga mbeu ya masamba.
And looked around over here, and here sat a lady, sat there, an old lady, real, she was 65, 70, close to it.
Ndipo, ndinanga na pozunguli la chapa, ndipo apa apa nakala dona ata kala pamenepo. Dona woka lamba kweni kweni, iye anali 65, 70, pafupi nazo.
And the poor lady, I don't blame anyone from looking their best, but when she fixed herself and made her hair blue. Real blue looking, all cut off over the top, made real blue.
Ndipo dona osaukayo. Ine sindima mususa aliyense pakuoneka mwakupambana kwawo. Koma pamene iye anali atadzikonza yekha. Anali atapanga tsitsi lake mwa blue. Likuoneka mwa blue weniweni. Ndipo lonse litayepulidwa pamwamba. Ndipo analipanga ilo mwa blue weniweni.
And she had on real thick manicure, or what you call the stuff put on her face, and a big spots. And she had on little bitty shorts, and the poor old thing was so wrinkled to the meat, flab meat was hanging down like that over her legs, and she was drunk.
Ndipo iye anali ndi zodziloja zokhuthala kweni kweni, kapena chomwe inu mumazicha, zinthu zomwe anazipaka pa nkhope yake, ndi madontho akulu. Ndipo iye anali atavala zazifupi zazing'ono kwambiri. Ndipo chinthu chosauka chokalambacho chinali chamakwinya kwambiri mpaka nyama yokwinyika. Nyamayo inali ikulendewera pansi monga chomwecho pa miyendo yake. Ndipo iye anali ataledzera.
She was standing there with an old man in the summertime with one of these old gray army overcoats on her olive drab and hanging down like that and a big scarf around his neck. Drunk two of them. And there's with this poor old woman.
Yana le atakala pamenepo ndi bambo wachikulire. munthawi yachilimwe atavala chimozi cha zikhotho zakale zakunkhondo zotuwa izi kapena chikhotho cha olive. Icho chikulendewera monga chomwecho ndi mpango waukulu ataukolekera kuzungulira khosi lake atalezera awiri a iwo ndipo iwo anali ndi mkazi wachikulire wosauka uyu.
I stood there and looked around. I said, God, how can you stand it? How do you look at such as that? When it makes me a sinner, saved by grace, think that, how can you look at it? Well, it looks like you'd burst the thing open.
Ine ndinayima pamenepo, ndipo ndinayang'ana pozungulira. Ine ndinati, Mulungu, inu mukukhoza bwanji kupirira nazo izo. Chodani, inu mukuyang'ana chotani pazonga chonchozo. Pamene izo zikundipangisa ine wochimwa, wopulumutsidwa mwachisomo kuganiza izo. Motani, mungati inu mukhoze kuyang'ana pa izo. Mwakuti izo zikuoneka ngati inu mukanakhoza kuchiphulisa chinthucho chitseguke.
Will my little Rebecca and Sarah have to come up under that kind of an influence? Will my two little girls have to meet a pauper, so known world as it is today where the people act like that? God, how can I ever, what can I do?
Kodi Rebecca wanga wang'ono ndi Sarah adzayenera kudzabwera pansi pa mtunduwo wa kukopa? Kodi asungwana anga ang'ono awiri adzati adzakomane ndi kutchuka kudziwika kotero mdziko monga izo zili lero komwe anthu akuchitako monga choncho? Mulungu, ine ndingakhoze bwanji nkomwe? Kodi ine ndingachite chiyani?
Of course, it's His grace. If they were ordained eternal life, they'll come to it. If they wasn't, they won't. I don't know. That's up to God. I'll do my part.
Ndithudi ndi chisomo chake. Ngati iwo anadzozedwera tu ku moyo wa muyaya, iwo adzabwera kwa iwo. Ngati iwo sanali, iwo sadzatero. Ine sindikudziwa. Izo zili kwa Mulungu, ine ndichita gawo langa.
Oh Lord, how can you stand it, God? Look like you're so holy that you just wipe that thing off the earth. I said, look at that poor grandmother sitting there. Look at that young girl back there, and here's a woman standing here probably 25 years old, and that police with his arms around her waist, playing a slot machine.
Ine ndinaganiza, inu mungakhoze bwanji kupirira nazo Mulungu. Zikuoneka ngati ndinu woyera kwambiri mwakuti inu mukanangochisesapo chinthu chimenecho pa dziko lapansi. Ine ndinati, tayang'ana pa gogo wa mkazi wosauka wa khalapoyo. Tayang'anani pa msungwana wa ng'ono uyo kumbuyo uko. Ndipo apa pali mkazi wayimapo mwina mwake usinku wa zaka 25. Ndipo wa polisi uyo ali ndi mikono yake atamugwira mchuno mwake akusewera makina olowesa zinthu.
And there's the law of the nations gone. There's the motherhood gone. Here's the elder gone. And there's the young girl sitting back there. And she's gone.
Ndipo apo pali lamulo fukoli lapita. Apo pali umayi utapita. Apa pali wachikulire wapita. Ndipo apo pali msungwana wang'ono wakhala kumbuyo uko. Ndipo iye wapita.
Look at the boys when they ought to be in church or somewhere. And I said, oh God, what can I do? And here I am in this city of crying with all my heart. And they nort and walk as if they were.
Tayang'anani pa nyamata pamene iwo akuyenera kukhala ali mu mpingo kapena kwina kwake. Ine ndinati, oh Mulungu, kodi ine ndingachite chiyani? Ndipo pano ine ndili mu mzinda uno ndikufuula ndi mtima wanga wonse. Ndipo iwo akunyalanyaza izo ndikumayenda ngati kuti iwo anali.
Oh, well, God, well, then a thought come, if I haven't called them, how can they come? All the Father has given me will come. You have eyes, but you can't see, ears, and you can't hear.
Ine ndinaganiza chabwino Mulungu. Chabwino ndiye lingaliro linaza. Ngati ine sindinawitane iwo, iwo angabwere motani. Onse omwe Atate anandipasa ine adzabwera. inu mulinawo maso koma inu simukukhoza kupenya makutu ndipo inu simukukhoza kumva.
I thought, well, if the president would come to town instead of the revival, everybody would come out. Oh, sure, that's worldly.
Ine ndinaganiza chabwino ngati president akanabwera kunzinda umalo mwachitsitsimuso aliyense akanabwera uko. Ozedi, izo ndizachiziko.
Then I got to thinking, well, God, why don't you just go, come on and send Jesus, let's have it over with. Why don't you just go and have it all over with and let it go.
Ndiye ine ndinayamba kuganiza chabwino Mulungu bwanji inu simukungo chabwino kubwera kumutuma Yesu ndikungoti tithane nazo izo simungangoti mungopita ndikukathana nazo ndikuzilola izo zipite.
Then I began to see something moving in front of me. It looked like a little whirl going around like this. I kept watching it, and I saw a whirl turning around and around.
Ndiye ine ndinayamba kuona china chake chikusuntha kutsogolo kwa ine. Icho chinkaoneka ngati kamvuluvulu wang'ono akuzungulira monga chonchi. Ine ndinapitirira kumuyang'ana iye. Ine ndinaliona dziko likuzungulira zungulira.
Now watch it and where it was spraying something off. Now look, it was a spray of red crimson blood across around the world. It's like a whirl going around like a comet. And had a whirl around like this.
Ine ndinaliyang'ana ilo. Ndipo pamene ilo linali kupemelera china chake uko. Ine ndinayang'ana. Ndipo uko kunali kupemelererwa zofira. Magazi ofira. Ponse kuzungulira dziko. Monga ngati kamvuluvulu. Akupita mozungulira ngati nyenyezi. Ndipo inali ndi choma zungulira monga chonchi.
And I looked at this world. And just above it, I saw Jesus in the vision. He was looking down. And I seen myself standing down here on the earth doing the things that I should not do.
Ndipo ine ndinayang'ana pakuzungulira uku. Ndipo basi pamwamba pa izo, ine ndinamuona Yesu mumasombenya. Iye anali akuyang'ana pansi. Ndipo ine ndinadziona ndekha nditayima pansi apa pa dziko la pansi ndikuchita zinthu zomwe ine sindimayenera kuti ndizichita.
And every time that I sinned, God would kill me. Because the day you get there, the day you die. God's holiness and justice requires. And you'd have to die.
Ndipo nthawi iliyonse yomwe ine ndimachimwa, Mulungu akanati andiphe ine. Chifukwa tsiku lomwe iwe udzadya za iwo sikulo iwe udzafa. Ndipo chiyelo cha Mulungu ndi chilungamo chimafuna. Ndipo iwe unkayenera kuti ufe.
And I looked there and I kept rubbing my eyes. I said, I never went to sleep. It's a vision. I'm sure this is a vision. I kept watching as I stood behind the door.
Ndiyeno ine ndinayang'ana kumeneko. Ine ndinkapitiriza kusisita maso anga. Ine ndinati ine sindiri. Ine sindinapite kokagona. Ndine awa ndi masombenya. Ine ndikutsimikiza awa ndi masombenya. Ine ndinapitiriza kuyang'ana pamene ine ndinayima kuseri kwa chitseko.
And I seen my own sins come up, and every time they would start to hit the throne, His blood act like a bumper on a car. It caught it and I see it shake. And the blood run down his face. And I see him raise his hands and said, Father, forgive him. He doesn't know what he's doing.
Ndipo ine, ndinawaona machimo anga omwe akubwerapo. Ndipo nthawi iliyonse yomwe iwo ankayamba kuti agunde mpando wachifumu. Magazi ake ankachita ngati bampala pa galimoto. Iyo inkawagwira iwo. Ndipo ine ndinkawaona iwo akukutumulidwa. Ndipo magazi ankakhoza kuyenderera musi pa nkhope yake. Ndipo ine ndinamuona iye akukweza manja ake ndikuti Atate mukhululukireni iye. Iye sakudziwa zomwe iye akuchita.
I see myself do something else. It shook him again. Well, God would have killed me right then. But his blood was catching me. It was holding my sins. And I thought, oh God, did I do that? Surely it wasn't me, but it was.
Ine ndinaziona ine ndekha ndi kuchita china chakenso. Icho china mugwede zanso iye bump. Izo zikanati Mulungu akadada ndipe inapo pomwe. Koma magazi yake anali kundigwira ine. Iwo anali kugwira machimo anga. Ine ndinaganiza. O Mulungu. Kwadi ine ndinachita zimenezo. Zedi izo sindinali ine. Koma izo zinali.
Then I went walking like this, like I was going through that room, and I walked up close to him. I seen a book laying there and had my name on it, and all kinds of black letters wrote across it.
Ndiye ine ndinapita ndikuenda monga chonchi, ngati kuti ine ndinali kupita muchipinda chimenecho, ndipo ine ndinaenda mpaka pafupi ndiye, ine ndinaona buku lili pamenepo, ilo linali ndi dzina langa pa ilo. Ndi mitundu yonse ya zilembo zakuda zitalembedwa pamenepo.
I said, Lord, I'm sorry I did this. Did my sins cause you to do that? Did I spin your blood around the world? Did I do this to you, Lord? I'm so sorry that I did it.
Ine ndinati, Ambuye, ine ndikupepesa kuti ndinachita izi. Kodi ndi machimo anga anakupangisa ninu kuti muchite zimenezo. Kodi ine ndinamwaza magazi anu mdziko. Kodi ine ndinachita izi kwa inu Ambuye. Ine ndikupepesa kwa mbiri kuti ine ndinachita izo.
And he reached out and said, will you forgive me? I didn't mean to. By your grace I'll try to be a better boy if you just help me.
Ndipo iye anandifikira. Ine ndinati, kodi inu mungandikhululukire ine. Ine sindinali kutanthauza kutero. Ine ndi inu mwachisomo chanu. Ine ndiyesera kuti ndikakhale mnyamata wabwino ngati inu mutango ndithandiza ine.
He took his hand, patted his side, took his finger and wrote pardon on my book, thrown it over behind him to see if forgiveness.
Iye anatenga dzanja lake ndipo anakudza mbali yake. Anatenga chala chake ndipo analemba wakhululukidwa pabuku langa. Analiponyera ilo kumbuyo kwa iye nyanja yakuiwalira.
I watched it a little bit and he said, now I forgive you, but you want to condemn her. He said, you're forgiven, but what about her? You want to blow her up. You didn't want her to live.
Ine ndinaziyangana izo pang'ono pokha. Ndipo iye anati, tsopano ine ndakukhululukira iwe, koma iwe ukufuna kuti umuweluze mkaziyo. Mukuona? Anati, iwe wakhululukidwa, koma nanga bwanji iye? Iwe ukufuna kuti umuphulisepo iye? Iwe sumafuna kuti iye akhale moyo.
Oh God, forgive me. I didn't mean to think that. I didn't want to do that. I didn't want to do that. You're forgiven, you feel all right, but what about her? She needs it too. She needs it.
Ine ndinaganiza, oh Mulungu, ndikhululukireni ine. Ine sindimatandauza kuti ndiganize zimenezo. Ine sindimafuna kuti ndichite izo. Ine sindimafuna kuti ndichite izo. Iwe wakhululukidwa. Iwe ukumvelera bwino yense. Koma nanga bwanji iye? Iye akusowa chimenecho na yenso. Iye akuchisowa icho.
Well, I thought, God, how do I know who you've called and who you haven't called? It's my business to speak to everyone.
Chabwino ine ndinaganiza, Mulungu, ine ndingaziwe bwanji yemwe inu mwamuitana ndi yemwe inu simuna muitane. Iyo ndi ntchito yanga kuti ndiziyankhula kwa aliyense.
So when the vision left me, I walked over to her. I said, how do you do, lady? And them two men went to the restroom.
Kotero pamene masompenya anandichokera ine, ine ndinaenda kupita kwa iye, ine ndinati, inu muli bwanji dona. Ndipo amuna awiri aja, anali atapita ku chimbudzi.
And she was sitting there, hiccuping, you know, laughing, the bottle of whiskey sitting on the table, or beer it was, alcohol, sitting there where they've been drinking.
Ndipo iwo, iye anali atakhala pamenepo, akuchita chidikodiko. Inu mukudziwa akuseka, botolo lakachasu litayikidwa pa tebulo, kapena mowa uwo unali, zolezeresa zitayikidwapo, pomwe iwo anali kumwa.
I walked up and said, how do you do? And she said, oh, hello. And I said, could I sit down? She said, oh, I got company. I said, I didn't mean it in that way, sister.
Ine ndinaenda kupita apo ine ndinati inu muli bwanji. Ndipo iye anati, oh moni. Ndipo ine ndinati, kodi ine ndingakhale pansi. Iye anati, oh, ine ndili ndi wondichezesa. Ine ndinati, ine sindimatandauza izo mwanjira imeneyo mlongo.
She looked at me when I called her sister. She said, what do you want? I said, could I sit down just a minute? She said, help yourself. And I sat down. I told her what had happened.
Iye anayangana pa ine pamene ine ndinamutcha iye mlongo. Iye anati, kodi inu mukufuna chiyani? Ine ndinati, kodi ine ndingakhale pansi pa minute yokha? Iye anati, dzithandize nokha. Ndipo ine ndinakhala pansi, ine ndinamuza iye zomwe zinachitika.
She said, what's your name? And I said, Branham. She said, are you the man down here in this arena? And I said, yes, ma'am. She said, I've been wanting to come down there.
Iye anati, dzina lanu ndi ndani? Ndipo ine ndinati, Branham. Iye anati, kodi inu ndi bambo muli kumusi uku mumalo a mjahawa? Ine ndinati, inde mayi. Iye anati, ine ndakhala ndikufuna kuti ndibwere kumusi uku.
She said, Mr. Branham, I was raised in a Christian family. She said, I got two young girls as Christian. But certain things happened and she got on the wrong road or started.
Iye anati, bambo Branham, ine ndinaleredwa mu banja la Chikhirisitu. Iye anati, ine ndili ndi asungwana awiri ang'ono omwe ali a Khirisitu. Koma zinthu zina zake zinachitika. Ndipo iye anafika pa njira yolakwika kapena anayamba.
I said, but sister, I don't care. The blood's still around you. This world's covered over with blood. If it didn't, God would kill us everyone. When that blood's moved, look out for judgment.
Ine ndinati, koma mlongo, ine sindikusamala. Magazi akadali apobe kwa inu. Dziko ili, lilo pimbidwa ndi magazi. Ngati ilo likanati lisatelo, Mulungu akanati pa ife. Aliyense, iye pamene magazi ameneo achotsedwa, muyanganire chiweruzo.
But now, if you die without that blood, you go beyond that place. Then there's nothing to act for you. Today the blood acts in your stead.
Koma tsopano, ngati inu muti mufe wopanda magazi amenewo, inu mupita kudusa pamalo amenewo. Ndiye uko kulibe chinthu choti chizichita mmalo mwanu. Lero magaziwo akuchita mmalo mwanu.
I said, lady, sure the blood still got you covered. As long as you got breath in your body, the blood has you covered.
Ine ndinati, dona, zedi, magazi akukupimbanibe inu. Utali wonse womwe inu, muli ndi mpweya mthupi lanulo, magazi akupimbani inu.
But someday when the breath leaves here, the soul goes out, you'll go beyond that blood and there's nothing but judgment while you got a chance for pardon.
Koma tsiku lina pamene mpweya udzachoka kuno, solo nitulukamo, inu mudzapita kudusa magazi amenewo. Ndipo uko kulibe chinanso koma chiweruzo. Pamene inu mukadali ndi mwayi wa chikhululukiro.
And I took her by the hand, she's crying. I said, Mr. Branham, I'm drinking. I said, that don't hurt. Something another has warned me to come tell you.
Ndipo ine ndinamugwira iye padzanja. Iye anali akulira anati, bambo Branham, ine ndikumwa. Ine ndinati izo sizimapweteka. Chinthu china chinzake chandichenjeza ine kuti ndibwere kudzakuuzani inu.
I said, God, before the foundation of the world calls you, sister, and you're doing wrong and you're only making it worse. She said, do you think he would have me? I said, absolutely he'd have you.
Ine ndinati Mulungu asana ikidwe maziko a dziko anakuitanani inu mlongo ndipo inu mukuchita molakwitsa ndipo inu mukungodzipanga izo moyipira. Iye anati, kodi inu mukuganiza kuti iye angandilandire ine? Ine ndinati, mwantheladi, iye angakulandireni inu.
There on her knees we got down in the middle of that floor and an old fashioned prayer meeting. That police took off his hat and bowed on one knee. There we had a prayer meeting in that place. Why? God's sovereign, laying aside these dead works, let us go on to perfection.
Apo pa maondo ake, ife tinafika pansi pakati pa bwalo ilo, ndi msonkhano wachikale wa pembelo. Wa polisi uja, anavula chipewa chake ndipo anagwada pa bondo limodzi. Apo ife tinali ndi msonkhano wa pembelo, mumalo amenewo, bwanji, Mulungu ndi wochita mwayekha. Poika kumbali ntchito zakufa izi, tieni ife, tipite mpaka kuungwilo.
Let's move into that realm where these, I belong to church and I belong to, that's all finished and let's go to perfection.
Tieni tisundhile mpaka kumalo awo, komwe izi, inendine wa mumpingo, inendine wa u, izo zonse zatha, ndipo tieni, tipite mpaka kuungwilo.
My sinner friend, if you're without the blood today, without salvation, without grace, the blood of Jesus Christ holds you. You say, well, I've got by all this time, but one day you're going where there's nothing to act for you then. Let us pray now while we bow our heads.
Nzanga ojima, ngati inu muli opanda magazi lero, opanda chipulumuso, opanda chisomo, magazi a Yesu Kristu, akukwirani inu. Inu mukuti chabwino, ine zakhala zikundiyendera nthawi yonse iyi. Koma tsiku lina inu, mudzapita komwe kulibe china chotsalira kwa inu apo. Tieni ife tipemphere tsopano pamene ife tikuyeramisa mitu yathu.
Is there would be one here today would like to say, God be merciful to me. I realize that I've done wrong. Maybe you've joined church, that's all right. But if you haven't received the grace of Christ, would you raise your hand and say, pray for me, Brother Branham.
Kudali bwangada kale mozi pano lero, akanafuna kunena Mulungu, kala anachifundo kwa ine. Ine ndikuzindikira kuti ine ndachita mola kuika. Mwina mwake inu munachoina mpingo. Izo ndizabwino koma ngati inu simunalandire chisomo cha Kristu, kodi inu mungakweze dzanja lanu ndikuti ndipemphereleni ine mbale Branham.
God bless you, mister. God bless you, lady. That's right. Oh, God bless you, sir, back there. God bless you and you. Way back in the back, yes, God bless you. Raise your hand. That's right. Just put your hand up and say, God be merciful to me.
Mulungu akudaliseni inu bwana, Mulungu akudaliseni inu dona, uko ndikulondola musati, Mulungu akudaliseni inu bwana, kumbuyo uko, Mulungu akudaliseni inu ndinu, kumbuyo komwe mbuyomo, inde Mulungu akudaliseni inu, kwezani dzanja lanu ndiko kulondola, ingo kwezani dzanja lanu mwamba ndikuti Mulungu ndichitireni ine chifundo.
You say, I belong to church, Brother Branham. Yes, I've tried to be good, but I don't know. I just seem like I can't do it. Oh, poor pilgrim. Poor decrepit friend. You've really never seen the vision yet.
Inu mukuti, ine ndine wa mumpingo mbale Branham inde. Ine ende sila kuti ndikhale wabwino. Koma ine, sindikudziwa. Ine ndikungooneka. Zikuoneka ngati ine, sindingakhoze kuchita izo. Oh, mwenda njira wosauka, nzanga wofoka wosauka. Iwe ndithudi suna waonebe masomphenyawo.
You say, Brother Branham, I shouted, I spoke with tongues, I done all this. That might be true too. That's all right. Nothing to say against that.
Inu mukuti mbale Branham, ine ndinafula, ine ndinayankhulapo ndi malilime, ine ndinachita zonse izi, izo zikhozokhala zoona aponso, izo zonse ndi zabwino, palibe choti ndinene motsutsa izo.
But my dear lost friend, but to speak with tongues or to shake hands or to be baptized, that's all right. But to know him is to know a person. To know him is life.
Koma nzanga wokondedwa wotayika. Koma kuyankhula ndi malilime, kapena kugwedezeka, kapena kugwirana chanza, kapena kukhala wobatizidwa, izo zonse nzabwino. Koma kumudziwa iye ndi kumudziwa munthuyo. Kumudziwa iye ndi moyo.
You say, I know the Bible real well. Well, to know the Bible is not life. To know him, the personal pronoun, to know him, Christ. That you know he's forgive you. Would you just raise your hands again? Someone else?
Inu mukuti, ine ndikulidziwa Bible, mwabwino kweni kweni. Chabwino, kulidziwa Bible, simoyo. Kumudziwa iye, pronoun ya umwini. Kumudziwa iye, Kristu. kuti inu mukudziwa iye wakukhululukirani inu. Kodi inu mungangokweza manja anu kachiwiri wina wakenso?
God bless you, lady. God bless you, sir. God bless you over here, brother. God bless you back there, young man. God bless you over here, sister. God bless you way back in the back there. That's right. To know him is life.
Mulungu akudaliseni inu dona, Mulungu akudaliseni inu bwana, Mulungu akudaliseni inu chapa, mbale, Mulungu akudaliseni inu kumbuyo uko nyamata wangono, Mulungu akudaliseni inu chapa mlongo, Mulungu akudaliseni inu kumbuyo komwe mbuyo uko. Ndiko kulondola, kumudziwa iye, ndiwo moyo.
Brother Abraham, remember me, I'm now right here in my seat going to accept Christ. Say, come into my heart, Lord Jesus. And give unto me that peace, that sweetness.
Mbale Branham, mundikumbukire ine, ine ndiri sopano pomwe pano, mumpando wanga, ndikuti ndimulandire Khristu. Nenani, bwerani mumtima mwanga Ambuye Yesu, ndikupereka kwa ine mtendere uwo, kukoma uko.
Go to church, play the music as hard as you can, dance up and down, run through the aisle, go home weary and toss and fuss. That's not Christ.
Kupita kumpingo, kukasewela zimwenye-mwenye zolimba, monga inu mungatere, kuvina chokwela ndicho tsika, kutamanga nkanjila, kupita kwanu mutalema, ndi kumaka kangana, ndi kukangana, zimenezo si Khristu.
You go to church, sit and listen to some little sermon about how the bridge is going to be painted or something other like that, never hear the word. The word brings life. It's the seed. Don't you want peace?
Inu mumapita kumpingo, kukakhala ndi kumvetsera kwa ulaliki wina wake wa ung'ono, wa momwe mlato uti udzapakidwire utoto, kapena china chake chinzake monga choncho, osamvapo konse mau. Mau amabweresa moyo, iwo ndi mbeu, kodi inu simukufuna ntendere.
Are you bothered about dying? You could have a heart attack today, does it weary you? Or would you rejoice to say, I'm going to be with the Lord Jesus on the end of this road? Do you know him? If you don't, just raise your hand. We're going to ask prayer for you. Yes, brother, you do. All right. In your heart now.
Kodi inu mukusau tsika ndi zakufa. Inu mukoza ukala ndi vuto lantima lelo. Kodi izo zima kudanda ulitsa ni inu. Kapena kodi inu. Munga sangalale kuti ine ndikupita kukakhala ndi Ambuye Yesu pamapeto anse uwu. Kodi inu mudziwa iye ngati inu simuli ingokwezani dzanja lanu. Ife tikuti tipemphere pemphero kwa inu. Inde mbale inu aponso. Chabwino mumtima mwanu sopano. Monga mbere.
I come tenderly
mofasa mwachifundo.
Just walk right to him by faith. Believe that he's standing right there over your side. He is.
Ingoendani kupita kwa iye mwachikhulupiriro. Khulupirirani kuti iye wayimapo pomwe pambali ya inu. Iye ali.
By faith I walk to the cross this morning. I lay my burdens down. I come. God bless you back there. That's good.
Mwachikulupiriro ine ndikuyenda kupita kuntanda mawa uno. Ine ndikuika zolemesa zanga pansi. Ine ndikubwera. Mulungu akudaliseni inu kumbuye uko ndizo zabwino.
Don't be indifferent now. Warmly, sweetly walk right up to the cross. In the Old Testament, they brought a lamb. They know that sin. They know it by the commandments. You know it now because God spoke to your heart.
Musakale osayenjanitsika sopano. Motenda mokoma. Yendani mpaka kuntanda. Muchipangano chakale, iwanka bweresa mwana wankhosa. Iwanka dziwa kuti iwo anachimwa. Iwanka dziwa izo mwamalamulo. Inu mukuzidziwa izo sopano chifukwa Mulungu wayankhula kwa mtima wanu.
They looked at the commandments, thou shalt not commit adultery, thou shalt not do so and so.
Iwo anali kuyangana pa malamulo. Iwe usati uzichita chigololo. Iwe usati uzichita zakuti zakuti.
And they took a lamb, went put their hands on the lamb, priest cut the throat, the little fellow was kicking and bleeding and bleeding and dying, his hands was all covered with the blood. The lamb died in his stead, but he walked out with the same desire to do it again.
Ndipo iwo ankatenga mwana wankhosa, ankapita ndi kukayika manja awo pa mwana wankhosa. Wansembe ankadula khosilo. Kanthu kakang'onoko kankakankha ndi kukha magazi ndi kulira ndi kufa. Manja ake ankakhala onse ataphimbidwa ndi magazi. Mwana wankhosa ankafa m'malo mwake, koma iye ankachokapo ndi chikhumbo chomwecho kuti akachichite izo.
But in this place, we come by faith through grace. God called us. We lay our hands on the head of the Lamb of God. We hear that swinging hammer.
Koma mumalo awa, ife timabwela mwachikhulupiriro. Kudzera muchisomo, Mulungu atatiitana ife. Ife timayika manja athu pamutu wa mwana wankhosa wa Mulungu. Ife timamva nyundo.
We hear that voice, I thirst, give me drink. Father, laying out this sin to their charge, they don't know what they're doing. See, by faith, we feel his death there in our stead.
Ife timamvali ulija, ine ndilindiluzu, ndipase nine okuma, adate msawerengele chimo ili kwa iwo. Iwo sakudziwa zomwe iwo akuchita, mgona. Mwachikhulupiriro ife timayimverera imfa yake apo m'malo mwathu.
Way then in our heart comes a deep settled peace when a voice says you're pardoned now. Go and sin no more.
Pansi pomwe mu mtima mwathu mumabwera mtendere wakuya wokhazikika pamene liwu limati iwe wakhululukidwa sopano pita ndipo usakachimwe kenanso.
How by grace then we walk away with not the same desire, but a desire never to sin no more, to do anything wrong. The peace that passes all understanding has entered our heart. May you receive it now while we pray, everyone together.
Momwe mwachisomo ndiye, ife timachokapo opanda chilako lako chomwe chija. Koma chikhumbo choti tisakachimwe kenanso kapena kukachita cholakwika chilichonse. Mtendere umene umadusa kumvesa konse utalowa mu mtima mwathu. Inu mutaulandira iwo tsopano pamene ife tikupemphera aliyense palimodzi.
Heavenly Father, they're coming by faith through grace. There's about a dozen hands went up. It's the fruits of the message. They come to you. They believe. I believe in them too, Lord.
Atate akumwamba, iwa akubwera mwachikhulupiriro, kudzera muchisomo. Alipo pafupi manja kumi ndi awiri apita mwamba. Izo ndi zipaso za utengawo. Iwo akubwera kwa inu. Iwo akukhulupirira. Ine ndi kukhulupirira mwa iwo inenso Ambuye.
I believe that truly the Holy Spirit spoke to them. And by faith they're coming right up Jacob's ladder now. Right up to the foot of the cross, they're laying down all their sins and saying, Lord, it's too much for me. I just can't bear it any longer.
Ine ndikukulupirira kuti mona adinzi moyera wayankhula kwa iwo. Ndipo mwachikulupiriro iwo akubwera kumene chokwera makwerero a Yakobo tsopano. Mwamba kumene mpaka pa phazi la mtanda. Apo akuika pansi machimo awo onse. Ndipo akuti Ambuye, izo ndizo ndichulukira kwambiri ine. Ine silingakhoze basi kunyamula izo motalikiranso.
And will you take away my load of sin and take the desire out of my heart to do so? And let me by faith this day receive you as my personal Savior. And from henceforth I'll follow you every mile of the way to the end of the journey.
Ndipo, kodi inu mungadichosele nentolo wanga wachimo, ndikundichosela chikumbo, kuchokela muntima mwanga kuti ndizichita chomwecho. Ndipo ndiloleni ine mwachikhulupiriro tsiku ili ndikulandileni inu ngati mpulumusi wanga wanga. Ndipo kuyambira apa mpakana ine ndizikutsatirani inu mtunda uliwonse wa ulendowu mpaka ku mapeto a ulendowu.
I catch a glimpse of what it means to go on to perfection, not going into church and the roots of dead works like baptisms and so forth. But I want to go on until I can be no more and Christ can live in me.
Ine ndagwira kutwanima kwa chimene chimatandauza kupitirira mpaka kuungwiro. Osati kupita mumpingo ndi mizu ya ntchito zakufa monga ubatizo ndi zina zotero. Koma ine ndikufuna kuti ndipitirirebe mpaka ine ndisakhale ponso. Ndipo Khristu azikhoza kumakhala moyo mwa ine.
Oh, Jesus, grant this to each penitent soul this morning. Everyone that raised their hands shall receive eternal life because you promised it.
Oh, Yesu, perekani izi kwa moyo wolapa uliwonse mawa uno. Aliyense yemwe anakweza manja ake, adzalandire moyo wa muyaya chifukwa inu munalonjeza izo.
They made a public exception. They raised their hands. They broke all the laws of gravitation. They made science feel ashamed of herself, because science says your arms has to hang down.
Iwo apanga kuvomereza kwa pagulu. Iwo anakweza manja awo. Iwo anaswa malamulo onse okokera pansi. Iwo anaipanga science kuti dzichitire manyazi kwa yokha. Chifukwa science imati mikono yako imayenera isigwera pansi.
Anything would prove that in science. That it must stay earthbound because gravitation hold it down. But there was a spirit in them that made a decision. And they defied the laws of gravitation and raised their hands.
Chiri chonse chingatsimikizile izo musayansi. Kuri iyo ima enela izikala yonka pansi. Chifukwa mpamvu yoko kela pansi. Ima igwirira iyo pansi. Koma mnali nzimu mwa iyo. Wome unapanga lingalilolo. Ndipo iyo ananyozesa malamulo amphamvu yokokera pansi ndipo anakweza manja awo.
You seen it, Lord. You put their name on the book. Pardon the old books back in the sea of forgiveness. I'll never be remembered more.
Inu mnaziona izo Ambuye. Inu mnaika zina lawo pa buku akhululukidwa. Buku la kalelo labwerera munyanja yakuiwalira tsopano. Sizizati zidzakumbukiridwe kenanso.
Let them go forward today as loving, sweet Christians to serve you. And maybe many didn't raise their hand. Grant to them also. Let the saints walk us a little closer, Lord. For we're one day near home than we were yesterday. Be thou with us, Lord, for we ask it in Christ's name and for his glory. Amen.
Aloleni iwo apite patsogolo lero ngati Khristu achikondi wokoma kuti akakutumikireni inu. Ndipo mwina mwake ambiri omwe sanakweze dzanja lawo, perekani kwa iwonso. Lolani woyera ayende moyandikira pang'ono Ambuye, pakuti ife tili tsiku limodzi pafupi ndi kwathu kuposa ndi momwe ife tinalili dzulo. Inu mukhale ndi ife Ambuye. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Khristu ndi kwa ulemerero wake. Ameni.